Ndithu ndichamayi kukhala pano mowa uno pa tsiku ili la kubadwa chapitala cha Full Gospel Businessman kuno ku Phoenix. Ndipo kudziwa kuti Ambuye anandipatsa ine gawo laling'ono la ilo kuti ndidzakhale gawo la chiyanjano ichi. Ine ndikufuna ndimupatse moni mbale Carl Williams ndi mkazi wake, mbale Stromae, ena onse pano pa nsanja, mbale Shows, mbale Outlaw, atumiki ndi nonse anthu abwino inu. Inu mukudziwa ine ndinali ndi tsiku lobadwa sabata yathananenso, ndipo ndine wankulu pang'ono kuposa chapitalachi. Ndikhulupirira iye anati 5 ndi zaka za usinkhu za chapitalachi. Wina wake anati tsiku lina anati, kodi inu muli ndi zaka zingati mbale Branham? Ine ndinati 26. Ndipo ine ndinati ndinachotsapo zaka 25 zoyambirirazo sindinamutumikire iye bwinobwino mu zimenezo. Ine ndinati ine ndikuyembekeza iye adzatero nayenso kuti iye achite izo zidzakhala zosiyana, koma ndizabwino kukhala kuno. Ndipo tsopano tikufuna kuti tisatenge nthawi yanu yambiri, chifukwa ife ine nthawi zonse ndimachita mantha nditatha kumva ena amaumboni abwino awa ndi zinthu zimene zikuchitika, kuti ine ndi nyimbo, kuti ine ndichita china chake chimene chingakhumudwitse izo. Ndipo ine ndimafuna kuonjezera kwa izo, ngati pangakhale chilichonse chimene ine ndingawonjezere kwa izo. Alongo awa, mbale uja amene anayimba nyimbo mauno, mbale wachikuda, ine ndinayamikira izo, Diso Pampeta. Ndi alongo awa amene anayimba nyimbo iyi amene akhala amodzi awo ndithandizira kuyambira pamene ine ndinali kuno nthawi yoyamba. Ine ndili nayo iyo, ine ndayisunga iyo pa rekodi, ndipo ndimangoyisewera iyo. Ine ndikufuna kudzakambirana izo ndi iye. Ndipo ine ndinamufunsa mbale Dawson Riri kumeneko mzanga ngati iye angatero, iye na iwo ngati iwo angaonetsetse kuti awatenga madona amenewo ngati iwo akadali pano pa dziko kuti ayimbe iyo kenanso mawauno. Ndipo ine ndikudalira Terry anamva zimenezo. Ndipo ine ndikuganiza iye anatero, ine ndikufuna ndidzayichotse iyo pamenepo mwina mwake kudzayijambula kapena china chake, chifukwa ndikuikonda kwenikweni nyimbo imeneyo. Ndipo ndiyo yanga, chokhumba changa ndikukambirana ndi iye. Ndikuganiza ife tonse timafuna kuchita zimenezo, ndi chifukwa chake tili pano mawauno. Tsopano misonkhano yikubwerayi sabata ya mawa, kodi ndizabwino kuti ndizitchule? Ine ndikakhala kwathu sabata yikubwerayi kukachisi la Mulungu likubwerali kumsonkhano wa Istala loweruka usiku la Mulungu ndi la Mulungu usiku. Ndipo kenako ine ndidzabwerera ku California. Anthu nonsenu kuzungulira ku California ndidzakhala wokondwa kukhala nanu pa msonkhano kumeneko. Ndipo ine ndikuganiza Bire watumiza kulengezetsa kola kwika, ndi iye anati ku Biltmore Hotel ndikukhulupirira zikuyenera kukhala kumeneko. Ndi analephera kuti awapeze, ndipo ndiku Eastmont Embassy Hotel, chotero aliyense wa anthu a Full Gospel kumeneko akakudziwitsani inu ngati mukakhale mbali imeneyo. Ndipo kenako ife tibwerera kuchokera kumeneko, ndipo ine ndidzapita ku South Africa kenako pakangotha mwezi umodzi kuchokera lero, tinyamuka ulendo wopita ku South Africa. Tikuyembekezera nthawi yayikulu mwa Ambuye pafupifupi mafuko atatu kumusi kumeneko, chotero ife ndithudi tikuswa mapemphero anu. Ine mwina mwake sindidzatha kukuonaninso inu ngati Ambuye apitiriza zoti tipite mpaka ine nditadzabwereranso. Ndipo ndikuyembekeza kuti ndidzakhala ndi lipoti labwino la kwa inu tikadzabwerera. Nthawi yotsiriza kumusi kumeneko, ine ndikuganiza kuti Ambuye anandipatsa ine msonkhano wopambana kwambiri umene ine ndinayamba ndakhalapo nawo. Ndipo nthawi ina pakuyitanira kuguwa, tsopano izi zinali kuchokera kwa mbadwa za mabulangete. Momwe ine ndikudziwira kunali 30,000 amene anamulandira Khristu pa nthawi imodzi. Ndipo ife tinkaganiza kuti mwina mwake iwo anali kutanthauza machiritso athupi, chifukwa uko kunali pafupifupi 25,000 amene anachiritsidwa pa nthawi imodzi. Ndipo tsiku lotsatira ameya a Durban amene ndi Sydney Smith anati, pita pa zenera lako ukaone amene akubwera mu msewu. Ndipo apo panali galimoto yodzaza katundu pambuyo pa galimoto yodzaza katundu zitangounjikidwa mpaka pamwamba, ndodo zakale ndi zinthu zitangounjikidwa pamwamba. Iwowo amabwera mbuyo mbadwa amene anali pa nkhondo wina ndi nzake akubwera mʼmisewu ya mzindawo akuyimba kungokhulupirira mchinenero chao. Ine ndikukuza nino, mtima wanga unakondwezeka. Monga pamene iwe uona china chake chonga icho, bale shows. Iwe umamverera kuti ntchito yako sina kale pachabe ndiye. Inu maona, iwe wayesetsa. Ndipo ndikuyembekeza kuti Mulungu akabwerezanso zimenezo. Osati chifukwa tikupita kumeneko, koma chifukwa chakuti tikuyembekezera kudza kwa Ambuye. Ndipo monga nyimboyo imanenera, ife tikufunafuna yaing'onoyo. Nkhosa yotayika icha, ndizo izo iye sadzabwera mpaka nkhosa imeneyo italowa. Iliyonse kuyenera kukhala mukhola, iye sadzatseka chitseko mpaka womalizayo ataloa. Chotero abale atumiki, ine ndili otsimikiza ndino mawauno, zakuyesetsa kusaka nkhosa yotsiriza imeneyo. Iyo ikoza kukhala mu Phoenix mawauno, ine sindikudziwa, koma pamene yotsirizayo idzalowa, ndiye mbusa adzatseka chitseko. Inde, inu ndithudi mongathe, izo zonse nzabwino. Ine sinditero, ndine amene ndimayenera kulemba zimene nditi ndinene pafupifupi. Ndine pamene ndinayamba kukalamba, ndimapeza izo kukhala zovuta kuti ndikumbukire. Kulemba malemba anga, ndi zina zotero. Zinkakhala kuti ine ndinkakhoza kuyala pafupifupi malemba 50 malingaliro anga. Ndipo sindimakhoza nkomwe, ndimawatchula iwo ndikamadutsa. Koma ndili ndi mayirosi ovuta kwambiri kuseri kwa masiku amenewo. Chotero ife tikuyembekezera kudza kwa Ambuye. Ambuye akudalitseni nonse. Ndiyeno iwe ukafika muno ndipo iwe umaganiza. Iwe ukakhala pansi muno ndikuwamva anthu awa akuchitira umboni. Iwe umaganiza chabwino, pamene ndikafika pamenepo ine ndikanena china chake chokhudza izo. Ukatero pamakhala zambiri zoti unene. Ungakhale tsiku lonse ukunena zimenezo. Koma ine ndithudi ndikukuthokozani inu nonse. Mulole chapitala chaching'ono ichi chipitilire kumakula. Mulole mpingo uliwonse mu Phoenix upitilire kumakula mpaka Yesu adzabwere. Ndilo pemphero langa loona mtima. Sopano ine ndikuganiza kuti tingozipumitsa pang'ono pokha. Tieni tiime pamene tikukhala ndi pemphero. Inu mutero, Mulungu wamphamvu zonse, Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene munamukitsa Iye kwa kufa ndipo mwamupereka Iye kwa ife monga nsembe, ndi Ambuye ndi Mpulumutsi. Ife ndi oyamikira kwambiri kwa inu chifukwa cha mwayi uwu umene ife tili nawo mawauno. Kudzayima mukukhalapo kwanu ndi anthu anu amene aomboledwa ndipo akuyembekezera kuudza kwake kwa chiwiri kwa ulemerero kuti adzatilandire ife kwa iye mwini. Ngati pali tchimo pakati pathu Ambuye, tiyeretseni ife ndi hisope wanu. Ndipo ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu muuchize munthu odwala aliyense amene ali pakati pathu. Ndipo ngati pangakhale mwamwayi iwo amene samakudziwani inu, mubatizo waukulu uwu wa Mzimu Woyera umene ife moona mtima tikulimbanirana ndi kunena kuti izo ndizoyenera kuchita mogwirizana ndi malemba a tsiku lotsiriza lino. Ife tikupemphera Mulungu kuti Iye agwere pa ife tonse lero ndi kutibatiza ife mwatsopano kulowa muthupi ndi kuwabweretsa iwo amene ali kunja mkati nawonso Atate. Tidalitseni ife pamene tikuwerenga mawu anu ndi kuyesetsa kuti tiyankhule chimene chili choonadi cha mawu anu. Mutseke kamwa zathu kuzomwe zili zabodza ndipo mutsegule mitima yathu ndi kamwa zathu kuchomwe chili choonadi. Pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu, mugwiritse ntchito kamwa zathu kuti tiyankhule ndi makutu athu kuti timve ndi mitima yathu kuti tilandire. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amene anadzoza izo kuti zidzakhale chomwecho. Amen. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu mawu oyera malo atatu mu Baibulo. Ndipo ngati mungalembe izi ndipo mukufuna kupitiriza kuwerenga kuti mudziwe zambiri, ine ndingakhale wokondwa kwambiri ngati mungalembe izo. Malo amene nditi ndiwerenge ndi Mateyu 28:1-10. Ndipo kenako Chivumbulutso 1:17-18, Aroma 8 11. Ndipo mundilole ine ndibwereze izo kenanso. Ndipo tsopano Matei 28:1 mpaka 10. Chivumbulutso 1:17 mpaka 18. Ndi Aroma 8:11.
Now we are approaching
Sobano tikuyandikira Istara. Ndipo pamene mukupeza malo anu ndikulemba izo.
I think that this coming week
ine ndikuganiza kuti sabata ikubwerai ndi sabata yopambana kwambiri yambiri yakale ya masabata onse achaka. Ndikuganiza kuti chinthu chachikulu chimene tikondwerere sabata ino, sabata ikubwerai, chinali chochitika chachikulu kwambiri chimene chinayamba chachitikapo pa dziko lapansi. Sindikuganiza kuti chilichonse chingapose izo. Inu mukuti chabwino kupachikidwa kunali kwakukulu. Koma anthu ambiri afapo, amuna ambiri anapachikidwapo, ngakhale masiku omwewo a Ambuye wathu. Koma panali mmodzi yekha wa iwo amene anauka kwa akufa. Izo zinasindikiza izo. Sopano ndikufuna kuti ndiwerenge. Ndipo uwu uli ngati uthenga waung'ono isanafike Istara. Ambuye akalola pafupifupi maminiti 40. Sopano tiyeni tiwerenge kuchokera mu uthenga wa Mateyu oyera, mutu wa 28 kuyambira. Pakutha kwa sabata, pamene kunayamba kucha, kulowa tsiku loyamba la sabata, anadza Maria wa Magadara ndi Maria winayo kudzaona kumanda. Ndipo taonani panali chivomezi chachikulu, pakuti ngero wa Ambuye anatsika kuchokera kumwamba, ndipo anabwera, ndipo anadzagudubuza mwala pa khomo, ndipo anadzakhala pamenepo. Maonekedwe ake anali ngati mphezi, ndipo chovala chake chinali choyera ngati chipale. Ndipo chifukwa chakumuopa iye, anthu onjenjemerawo anachita alondawo mundikhululukirene, anathunthumira ndipo anakhala ngati anthu akufa. Ndipo ngero anayankha ndipo anati kwa akaziwo, musaope inu ayi, pakuti ndikudziwa kuti inu mukumufuna Yesu amene anapachikidwa. Iye sali pano, pakuti iye wauka, monga ananenera. Bwerani ndipo mudzaone malo amene Ambuye anagona. Ndipo pitani mwansanga mukawawuze ophunzira ake kuti iye wauka kwa akufa. Ndipo taonani iye kupita patsogolo panu kulowa mu Galileya. Kumeneko inu mukamuona iye, taonani ine ndakuwuzani inu. Ndipo iwo anachoka mwansanga kumanda ndi mantha ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo anathamanga ndi kukawawuza ophunzirawo. Ndipo pamene iwo anapita kukawawuza ophunzira ake, taonani Yesu anakumana nawo iwo akuti, ndikuoneni nonse. Ndipo anadza namugwira iye mapazi ake. Ndipo anamulambira iye. Kenako Yesu anati kwa iwo, musaope, pitani mukawawuze abale anga kuti apite ku Galileya, ndipo kumeneko iwo akandiona ine. Ndipo chivumbulutso mutu wa 1 ndi ndime ya 17 ndi ya 18. Ndipo pamene ine ndinamuona iye, ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo iye anayeka dzanja lake lamanja pa ine akuti kwa ine, usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndi iye amene ndili wa moyo. Ndipo ndinali wakufa, ndipo taonani ine ndili wa moyo kwa nthawi zonse. Amen. Ndipo ndili nawo mafungulo a imfa ndi hade. Ndipo mu buku la Aroma mutu wa 8 ndipo kuyambira ndime ya 11. Koma ngati mzimu wa iye amene anamuukitsa Yesu kuchokera kwa akufa ukhala mwa inu, iye amene anamuukitsa Khristu kwa akufa adzafulumizitsanso matupi anu achivundi ndi mzimu wake umene ukukhala mwa inu. Sopano ine ndikudalira kuti Ambuye Yesu aonjezera madalitso ake kukuwerenga kwa mau awa. Poona kuti Istara ine ndachikhazikitsa icho mu mtima mwanga kuti ndi msonkhano waukulu kwambiri kapena chochitika chachikulu cha chaka. Ine ndikufuna ndikufunseni kuti mundikhululukire ine kamphindi. Kodi izo sizikusokosa kwa inu ngati mophokosera? Kodi zili bwino? Kodi mukuzimva zonse bwino monga choncho? Oh, inu mukulephera kundimva. Pali bwino pamenepo monga choncho, sindinafune kuti ndiyandikire kwambiri. Tsopano, chifukwa chimene ine ndikunenera izi, ndi chifukwa chakuti Istara iye anatsimikizira chimene Baibulo linanena. Malemba onse amene analembedwa za iye kuti adzachita, iye anasindikiza umesiya wake pamene iye anauka kwa akufa. Chisindikizo cha Istara. Ife tirinazo zochuluka za izo lero zimene timazigamba zakuti kugula zisindikizo za Istara. Chabwino, ine ndikufuna kuti ndiyankhule mawawuno pa chisindikizo cha Istara. Ndipo ndi chisindikizo chosiyana ndi chimene timagula ndi ndalama zathu monga chisindikizo cholembera makalata ine ndikuganiza Tuberculosis Association kapena chilichonse chimene iwo amachitcha icho. Ine ndikuganiza kuti chisindikizo ichi ndichosiyana pang'ono. Ndipo pokhala kuti Istara ndi tsiku lalikulu la chaka kwa ife a Khristu amene timadzitcha kuti ndife ana a Mulungu. Ine ndikufuna kuti ndiyesere kulowa mu zimenezo ndi kuona momwe ife tikuyenera kukhalira mu chiyanjano ndi chinthu chachikulu ichi chimene Khristu anatichitira ife. Mawu a Mulungu anayankhulidwa zambiri zaka mahandrede ambiri kudza kwake kusanachitike, zakupachikidwa kwake ndi za imfa yake ndi za zowawa zake ndiponso za chiukitsiro chake. Ife tikhala tikudutsa mu misonkhano iyi mwina mwake sabata ya mawa pamene ife tizimvetsera kwathu mapurogramu athu apawayiresi ndi machalichi athu ndi azibusa athu ndi ena otero sabata ikubwerayi. Koma mwamasiku onse ndi zinthu zonse zimene Yesu anachita ndipo ndithudi kuyamikira kutsimikizira kwake konse kwa mawu a Mulungu ndi zimene iye anachita kuti awakwaniritse iwo, zakuchiritsa odwala, kuukitsa akufa, kutulutsa ziwanda, kulalikira uthenga kwa osauka ndi kukwaniritsa mawu aliwonse amene Mulungu ananena kuti iye akanadzachita pamene iye anabwera. Ndipo kenako nkuzunzika chifukwa cha machimo athu malo mwathu kukhala chitetezero cha tchimo pa mtanda kumene palibe wina akanachita izo koma iye. Koma pamwamba pa zonse za izo ndikuganiza Istara inasindikiza chinthu chonsecho, chifukwa panakhala pali aneneri pa dziko lapansi amene ananenera iye asanabwere. Panakhala pali aneneri pa dziko lapansi amene ankachiritsa odwala ngakhale kuukitsa akufa, ndipo ankachita zizindikiro zomwezo zimene Yesu anachita. Koma Istara inatsimikizira izo, iyo inasindikiza mawu a Mulungu kwa nthawi zonse. Wawo khulupirira woona zachisoni zonse ndi kukayikira zinaphwanyidwa pa mawa wodala uja. Munthu anali atatsekeredwa monga izo zinali mu nyumba ya ndende ngakhale kwa anthu achipembedzo lisanafike tsiku ili, chifukwa iwo anali anaona kusuntha kwakukulu kwa chipembedzo ndi kusuntha kwa mzimu woyera ndi zina zotero. Koma pamene munthu anafa zinkaoneka ngati zinakhazikitsa izo. Koma pamene uyu anadzabwera ndipo anati, ndili ndi mphamvu yoyika moyo wanga pansi, ndili ndi mphamvu youtenganso iwo kachiwiri. Ndipo kenako nkupita kukatsimikizira chimene iye ananena. Kwa ine icho ndicho chisindikizo chake. Pamene china chake chinenedwa, ndipo kenako nkutembenuka ndi kudzatsimikiziridwa. Ngati munthu anena monga Columbus ankakhulupirira kuti dziko lapansi ndi lozungulira ndipo ankaona ngalawa monga ife timauzidwa, momwe izo zinkabwerera ndipo iye ankakhoza kuona mlongoti asanaione ngalawayo, ndipo zinamutsimikizira iye kuti dziko ndilozungulira. Anthu sankakhulupirira zimenezo mu tsiku limenero, koma iye anali munthu wamasomphenya. Iye anapita kuti akatsimikizire ndendende chimene iye anali nacho masomphenya. Icho chinali choonadi. Ndipo Mulungu analingalira kuti adzatsimikizire mawu ake kukhala choonadi. Chotero iye panali munthu mmodzi yekha amene akanatha kuchita zimenezo. Ndipo ameneyo anali Yesu. Ndipo iye anabwera ndipo anadzatsimikizira izo kuti ndi choonadi. Izo zinasindikiza izo. Ndipo izo zinaphwasula zisindikizo zonse za mdima ndipo zinabalalitsa zonse. Zikhulupiriro za zipembedzo zina ndi zina zotero. Kumene anthu akulu auka ndipo anenapo zinthu zazikulu zodabwitsa. Koma iwo ali aliyense ali manda. Koma chipembedzo chathu cha Chikhristu ndicho khacho chimene chili ndi manda apululu. Ndipo izo zimatsimikizira kwa ine kuti iye ndi Mulungu wa akufa, ndi Mulungu wa amoyo. Kuti iye atha kuukitsa akufa, kuwabweretsa ku moyo kenanso. Ndipo ine mphamvu yofulumizitsa iyi, mzimu wofulumizitsa wake, watsimikizira kudutsa mzaka kuti iye ndi modzi amene angathe kufulumizitsa akufa, kubwerera ku moyo kenanso. Ndipo pamene iye anatsimikizira mwalonjezo lake mphamvu yogonjetsa yaikulu iyi imene iye anali nayo pa Istara, iye anatsimikizira kuti iye akanakhoza kugonjetsa imfa, gehena ndi manda. Ine ndine iye amene ndinali wakufa ndipo ndili wamoyo kenanso. Ndi wamoyo kwa nthawi zonse. Ndipo ndili ndi mafungulo a imfa, gehena ndi manda. Ndi neno bwanji lakuti aliyense anene. Ndipo osati iye anangonena kokha ilo, koma iye anali atatsimikizira kale kuti iye anali ndi chimene iye ankadzinenera kukhala nacho. Ndipo ine ndikuganiza Mulungu afulumizitse tsiku limene ife monga a Khristu amene timakhulupirira Baibulo ili tikhoza kudzatsimikizira chimene tikuchinena. Mukuona? Icho ndi chimene chimapanga monga ndinanena kanthawi kapitako, mchere wa dziko lapansi. Mulongo anatero uko nkulondola. Dziko likufunafuna mchere umenewu. Ndipo pamene ife tingatsimikizire ndi mioyo yathu ndi mabaibulo kuti mioyo yathu ikutsimikizira mawu amenewo kukhala amoyo lero. Kuti limenero ndi tsiku limene ife tikuliyembekezera. Mawu, mzimu uwu. Aroma 8 pamenepo kuti 11 anati, ngati mzimu uwu umene unaukitsa Yesu Khristu udzakhala mwa inu, udzafulumizitsanso matupi anu achivundi. Iye sanangotsimikizira kokha kwa iye kwa ife kuti iye anali Yehova muomboli ndipo anali ndi mphamvu pa imfa, gehena ndi manda. Koma iye watipatsanso ife mwayi wofikira kwa mzimu omwewo kuti ife eni tikhoza kukhala nacho chitsimikizo kuti nafenso tafulumizitsidwa ndi mzimu umenewo. Pakuti mzimu umene unaukitsa Yesu kwa akufa ukamakhala mu thupi lanu, iwo udzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi. Tsopano, mawu akuti kufulumizitsa amatanthauza kupangidwa kukhala wamoyo pambuyo pa imfa. Ilo litafa, kenako liyenera kufulumizitsidwa. Dziko latsekedwa mukukaikira kwa mibado yambiri mpaka pamenepo. Izi zinatsimikiziridwa, osati kungokambidwa, koma zinatsimikiziridwa. Ndikuganiza kuti chilichonse chimene chili choyenera, monga Yesu ananena, chifukwa chake pitani, kaphunzitseni mafuko onse, ndikutsimikizira kwa iwo poonetsera mphamvu ya Mulungu kwa iwo. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iwo amene alonjeza ndikunena kuti akhulupirira, iye watipatsa ife kumvetsa kwa thunthu kwa izo kuti zizindikiro izi zikanadzawatsatira iwo amene akhulupirira. Icho chikanadzakhala chitsimikizo cha umboni wawo. Tsopano tikhoza kunena kuti timakhulupirira, koma mpaka ife titakhala ndi chizindikiro chotsimikiziridwa chimene iye ananena kuti icho chikanadzakhala pa ife, apo ayi ife tikungovomereza kuti ndife okhulupirira. Koma osati okhulupirira okhala nacho. Pakuti kumbukirani masiku angapo apitawo ndimamvetsera a programu ya pawayiresi pa KAIR uko ku Tucson. Ndipo mtumiki uyu anali atatenga mbali yolimbana ndi ife akuti chipembedzo cha Chipentekoste sichinali kanthu koma chinyengo chabe. Panali zosati uzimvetsera izo ndizosakhazikika. Ndipo anati, munthu aliyense amene amayankhula malilime ndi zinthu izi ndi kumadzinenera kuti amachiza odwala ndi zina zotero mwapemphero kuti ziyenera kuchoka kwa izo ndi kumawapempherera anthu osauka okalamba amenewo chifukwa chakuti iwo anali mu kunyengedwa kuti panali china chake cholakwika ndi iwo. Momwe ine ndikanafunira kuti ndiyankhule ndi mbala ameneyo kanthawi pang'ono chabe, ndipo iye ananena kuti izo zinangoperekedwa kwa atumwi okha pa tsiku la Pentekoste, ndipo izo zinali zonse. Ine ndikupeza kuti zakasate zitadutsa, Paulo ankadzoza mphatso izi mu mpingo mu Akorinto oyamba 15 kuti iye anayeka mu mpingo mphatso yakuyankhula malilime zozizwitsa, ndipo mphatso zina zonse izi zinayikidwa mu mpingo. Yesu ananena kuti pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse mpaka kuti dziko lonse lapansi. Kwa ndani cholengedwa chilichonse, iwo sanawulandirebe iwo. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira mpaka kuti pa dziko lonse lapansi. Kwa ndani cholengedwa chilichonse, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo mdziko lonse ndi mwacholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo mu dzina langa. Iwo adzatulutsa ziwanda, adzayankhula ndi malilime yatsopano. Ngati iwo adzatenga chinthu chakupha kapena njoka kapena kumwa chinthu chakupha, sichidzawapweteka iwo. Iwo adzayika manja awo pa odwala ndipo iwo adzachira. Uko kunali kutuma kwake kotsiriza kwa mpingo. Mariko mutu wa 16. Paulo akudzoza mphatso izi mu mpingo zakasate zitadutsa. Ndipo anati mu Agalatiya 1:8, ngati ngero wochokera kumwamba adzalalikira kwa inu uthenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu umene walandiridwa kale. Maona, walalikidwa kale akhale wotembeleredwa. Ine ndikukhulupirira kuti Pentekoste inayamba popanda mathero. Ine ndikukhulupirira kuti izo zikuyenera kukhala kwa cholengedwa chilichonse nthawi zonse pamalo onse, kuti Pentekoste izikhalapo nthawi zonse. Madalitso a Chipentekoste akuyenera kukhala pa anthu. Ndipo tsopano mdalitso wa Chipentekoste uwu ndi chiyani? Ndi chitsimikiziro chachiukitsiro. Mzosadabwitsa uthenga pawokha umatanthauza uthenga wabwino. Uthenga wabwino wa chiyani? Iye wauka kwakufa. Ndipo chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Inu amene nthawi ina munali akufa mu tchimo ndi zolakwa, Mulungu watifulumizitsa ife pa limodzi mwa mzimu uwo umene unamuukitsa Yesu kwa kufa. Ndipo ife tsopano tikukhala malo a mwambamwamba ndi Iye, kumayanjana ndi Iye, kumayankhulana ndi Iye. Ndi chimwemwe chotani kuwawuza anthu nkhani imeneyo amene amakhulupirira iyo kuti ndi choonadi. Ine ndikudabwa lero ndi chimene chikuchitika. Kodi ife tikuwatengeradi anthu kwa Mulungu kapena tikungowatengera iwo kutchalichi? Ife tikuyenera tiziwatengera iwo kwa Khristu kwa mphamvu yofulumizitsa iyi. Ndi chabwino kupita kutchalichi, ndithudi ngati umo ndi modalika momwe tingapitire. Sizodalika mokwanira. Pamene inu mubwera kutchalichi, izo ndi zabwino, koma muzipitirira mpaka kwa Khristu mukachoka kutchalichiko, chifukwa ife tiyenera kulandira mphamvu yofulumizitsa iyi. Ngati ife tikuyembekezera kudzakhala muchukitsiro chimenecho, chifukwa ndi chinthu chokhacho chimene chidzatichotse ife kwa akufa. Pakuti ngati mzimu uwu umene unaukitsa Yesu kwa akufa ukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsanso kupanga kubweretsa kumoyo matupi anu akufa. Ndi lonjezo bwanji kwa ife. Tsopano zindikirani chofunikira kumene chachiukitsiro ichi ndikukanena, ndikukaonetsa, ndikukatsimikizira kuti Yesu wauka kwa akufa. Iye sanafe, iye ndi wamoyo, iye akukhala moyo kuno, iye ali mwa ife. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kanthawi pang'ono, ndipo dziko silimandionanso ine. Komabe inu muzidzandiona ine, pakuti ine ndizidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumatsiriziro a dziko lapansi. Tsopano ngati a Khristu ife tonse timadzinenera kuti iye ndi wamoyo, kapena ife tafulumizitsidwa kuchoka kumoyo, kuchoka ku imfa tapita kumoyo, mwanzimu wake. Ndipo ngati ife sitinafulumizitsidwe, ndiye kuti sitinapangidwe kukhala amoyo. Tsopano ife tilowa muphunziro ili, Ambuye akalola, ndikukhala ngati tikuphunzitsa izo kwa maminiti pang'ono. Momwe izo, kodi ife tafulumizitsidwa? Ndipo kodi ife tikhoza kukhala otsimikiza kuti ichi ndi choonadi? Tsopano, uwu ndi moyo wanu womwe, uwu ndi moyo wanga. Uko ndikumene ngati ichi sichoonadi chimene ndikukonzekera kuti ndinene ndiye kuti ndine mmodzi wa anthu opusa kwambiri pa dziko lapansi. Ndapereka moyo wanga kuchina chake chimene palibepo kanthu. Ndipo chomwe chonso inu mwatero. Koma ngati icho chili choonadi, ndiye ine ndili ndi ngongole kwa chili chonse chimene ine ndili. Ndili ndi ngongole kwa chili chonse chimene ndingakhale, kwa cholingacho chimene ife tikuima nacho. Ndipo ndikuganiza kuti sitikuyenera kutaya chidwi chathu. Ndipo pamene tikuona Istara ikuyandikira, iyo imangochita china chake pansi mwa ine. Monga ine, ine ndikudziwa kuti limenero ndi tsiku limene chinthucho chinasindikizidwa kwa nthawi zonse, pamaso pa Mulungu. Tsopano, ife tikuzindikira ndi mzimu womwewo umene unamuukitsa iye kuchoka mʼmanda, umene ukukhala mwa ife. Tsopano, izo zingakhale motani? Mzimu umene unamuukitsa Mulungu Yesu kwa akufa ukukhala mwa ife. Tsopano, ndi mzimu umene umafulumizitsa, si mawu amene amafulumizitsa. Ndi mzimu umene umafulumizitsa mawu, kapena umapereka moyo ku mawu. Umawapatsa iwo mapiko kuti auluke, wapatsa iwo mwayi. Ndi mzimu umene umachita zimenezo. Tsopano tirigu payekha ndi tirigu basi. Koma pamene moyo wofulumizitsa ulowa mwa iye, mwa tiriguyo, ndiye iwo umamupatsa iye moyo. Ndipo ife amene nthawi ina tinali akufa opangidwa mu chifanizo cha Mulungu, ndipo komabe akufa mu tchimo ndi zolakwa, panali njira ina imene Mulungu anali nayo yoti adzatengere moyo wofulumizitsa uwu kudzalowa matupi anu achivundi. Ine ndikukamba za thupi lanu. Tsopano, Yesu anali mawu. Inu mukukhulupirira zimenezo. Sichoncho inu, pachiyambi Yohane Woyera 1, pachiyambi panali mawu. Mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano, monga Mesiya wolonjezedwa, iye anafulumizitsa mawali onse amene analoseredwa kuti iye akanadzachita. Kuchiritsa odwala ndi momwe iye akanati adzabadwire mwana mwali, zonsezo anazipanga izo. Ndizoona, iye anali mawu akuonetseredwa pano pa dziko lapansi. Koma iye sakanakhoza kuchita izi monga munthu basi. Izo zinatengera mzimu wa Mulungu kumakhala mwa iye kuti ukafulumizitse malonjezo awa kwa iye. Ine ndikuyembekeza kuti ife tikumvetsa izi momveka bwino tsopano. Yesu pokhala munthu mwini wake thupiro. Koma zinatengera mzimu mwa iye, mzimu, sina amene ndikuchita ntchitozo, ndi Atate anga amene ali mwa ine. Iye ndi mmodzi amene akuchita ntchitozo. Mukuona, Yesu iye mwini anali mawu, chifukwa iye anali pamaso pa Mulungu. Awa ndi mawu oyipa kuwagwiritsa ntchito, ndipo ndikudalira mwamvetsa bwino pamaso pa gulu. Koma iye anakonzekeratu mwakudziwiratu kwa Mulungu, momwe dongosolo la Mulungu likanati lidzakhalire, kuti iye adzatumiza momboli. Ndipo momboli uyu akanakhoza kokha kudzakhala mwana wake yemwe. Chotero ndiye limenelo linali lonjezo la Mulungu njira yonse kuchokera munda wa Edeni, kuti Yesu akanadzakhala kuno. Apa iye anali ngati munthu wobadwa mwana mwali, koma zinatengera mzimu wa Mulungu kuti ufulumizitse mawu amenewo kwa iye. Ndipo iye anali mawu ofulumizitsidwa, mawu ofulumizitsidwira ola limenero. Nthawi inali itafika pamene inu munkayenera kukhala ndi muwomboli. Lamulo linali litalephera, zinthu zina zinali zitalephera. Tsopano zimatengera muwomboli. Ndipo iye anali muwomboli wolonjezedwa, iye anafulumizitsidwa ndi mawu a Mulungu. Ipo tsopano ngati mzimu omwewo umene unali pa iye kuti adzakhale mu umboli wa mʼbale umenewo umene ife tavomereza tsopano lonjezo lake masiku otsiriza ano chimene chikanati chidzachitike. Ngati inu mukhala gawo la mawu amenewo, inu mwawomboledwa limodzi ndi iye, chifukwa mzimu omwewo umene unkakhala mwa Khristu ukukhala mwa inu kufulumizitsa moyo wanu ku mʼbado uno. Ndipo iwo nawonso mu nthawi yotsiriza udzafulumizitsa matupi anu achivundi, waukitsa iwo, wabweretsanso iwo kachiwiri. Izo zimapititsa kulunda kutali pamene ife tiyang'ana pa izo. Ndipo icho ndi choonadi. Mukuona Aroma apa Paulo watsimikizira izo kwa ife. Mukuona ngati mzimu umene unaukitsa Yesu kwa kufa ukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsanso matupi anu akufa. Uwu ndi mzimu omwewo umene unamuukitsa iye, umene unafulumizitsa wokhulupirira woona ku moyo wa muyaya. Mzimu umene unamuukitsa Yesu kwa akufa ukakhala mwa wokhulupirira, umamufulumizitsa wokhulupirira ku moyo wa muyaya. Ulipo moyo umodzi okha, mzimu wa muyaya umodzi, moyo wa muyaya umodzi, ndipo umenewo ndi Mulungu. Mulungu yekha ndi wa muyaya, ndiyemwe ife pokhala anake ndife gawo la iye, ndi zakuti zikhumbo zakuganiza kwake. Ndipo ganizo likafotokozedwa ndipo limadzakhala mawu. Ndiye munthu aliyense muno amene ali ndi moyo wa muyaya uwu analipo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe maganizo a Mulungu. Ndiyo njira yokhayo imene zingakhalire chifukwa ndinu chikhumbo, ndiko kufotokoza kwa chiganizo kwadzasandulika mawu, ndipo mawu atenga moyo, ndipo ndi wa muyaya. Ndi chifukwa chake ife tili nawo moyo wa muyaya mu mfundo yomweyo imene mwana wa Mulungu wamkulu muomboli, ife timadzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu kudzera mu mzimu womwewo mwakudziwiratu komweko kwa Mulungu. Yang'anani pa mamiliyoni pa dziko lapansi amene sanawulandire iwo pamene Yesu anali kuno. Koma ife tikuyenera kukhala wothokoza bwanji mawu uno, kudziwa kuti tili ndi umboni wa chindunji ndi maumboni a Baibulo kuti ife taphatikizidwa mu mawa waukulu wa chiukitsiro uwo umene ukubwera, istara yayikulu imeneyo. Ife tili ndi chikole cha izo pakali pano matupi athu achivundi. Odziwiriratuwo adzakhala oyambirira ndithudi kuti adzafulumizitsidwe pamene mzimu woyera udzabwera kudzatenga ake omwe. Tsopano pali neno lopambana, ndipo ine ndikufuna abale anga atumiki kuti ayesere kumvetsa izi. Mukuona pachiyambi Mulungu mzimu waukulu, iye sanali nkomwe Mulungu pamenepo, iye anali mmodzi wa muyayayo. Mulungu ndi chinthu chopembedzedwa, iye analibe chinthu choti chizimupembedza iye. Kunalibeko angelo, kunalibeko kalikonse. Mulungu yekha, iye yekha wa muyaya. Koma kuti akhale Mulungu, pankayenera kukhala china chake choti chizimupembedza iye. Chotero iye analenga angelo ndi anthu ndi akerubi ndi zina zotero kuti zizimpembedza iye. Dongosolo lake lalikulu likuyamba kufutukuka. Koma kumbukirani inu muthundu limene inu muli mawa uno, ngati inu simunali mukuganiza kwake pamenepo, inu simuli tsopano. Pakuti inu pali gawo lina limene lili mwa inu limene lili la muyaya, ndipo muyaya ndi wa Mulungu yekha. Ndipo mwa Mulungu munali kuganiza kwake za inu mutakhala pamene inu mulipo tsopano. Mukuganiza kwake ine ndinayima paguwa mawa uno chifukwa iye ndi wopanda malire ndipo amadziwa zinthu zonse. Chotero iye akhoza kudziwa mapeto kuchokera kuchiyambi chifukwa iye ndi wa muyaya. Ndipo inu pokhala mwana wa mwamuna wa Mulungu kapena mwana wa mkazi wa Mulungu, ndiye inu munali mukuganiza kwake pachiyambi. Ndiyeno pamene mzimu woyera ubwera, ndipo inu muli pa dziko lapansi mukuyenda kuno ngati wochimwa pansi, moyo wanu muli china chake. Inu simukudziwa chimene chikuchitika koma mukuchitira njala. Ine ndinamumva mbale wa Chipresbyteria, ine ndinamva wa Baptist akuyankhula za kumbuyo uko, iye anali wa Free Will Baptist akulalikira kumene iye angathe. Mbale mzanga, kuti inu muli china chake mwa inu, china chake chimene inu simunachikemo mmenemo. Ndi china chake chimene inu simukanakhumba kuti chidzakhale mmenemo. Ndi china chake chotsutsana ndi chikhalidwe chanu chomwe, ndi kudziyidwiratu kwa Mulungu kukuchitika mawu a Mulungu. Monga Yesu anabadwa ali mwana wa Mulungu kuti adzakhale Emanuele, kuonetseredwa kwa thunthu kwa Mulungu mwa munthu. Ndipo iye anamupeza iye mukumvera kwa ngwiro uko pa mtsinje wa Yorodani, akubatizidwa ndi mneneri uja. Ndipo mwansanga pamene iye anamumvera iye, ndipo nkutuluka madziwo, miyamba inatseguka kwa Yohane. Ndipo iye anaona mzimu woyera ukutsika kuchokera kumwamba ukuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mukuona kumvera kwa ngwiro, mzimu unali udamufunafuna iye mukumvera. Oh, mwamuna wasochera kapena mkazi mawauno, pamene inu mwakhala pano ndipo pali china chake mwa inu chimene chikukuzani inu kuti ichi ndichoona, ndi mzimu woyera ukukufunani inu kuti ukufikitseni inu kuchidziwitso chachoonadi cha ola lino limene ife tikukhalamo tsopano. Osati ola lina limene linapita, ola tsopano. Panali masauzande kumeneko amene ankamvera ola limene linadutsa, koma kunali ola la nthawi ya tsopano. Limenelo linali ola limene Yesu analioti aonekere. Ndipo apo panayima mawu, apo panayima anthu, ndipo apa panali maonetseredwe a Mulungu akuchitika kuti akatsimikizire kuti icho chinali choonadi. Ndipo monga anthu achipentekoste lero, ndiloleni ine ndinene ichi kuti ife tikuima mʼmasiku otsirizano pamene Mulungu analonjeza kuti iye adzatsanulira mzimu wake panofu onse. Ndipo ana ake amuna ndi akazi akuyenera kunenera, pakuti iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndi ola lake, ndi chimene chimapanga chilengedwe chimenecho mwa inu. Monga ine ndinayankhulira kuno osati kale kwambiri, izo zinamveka mosinjirira pang'ono, koma ine ndikuyembekeza izo sizikutero kwa inu mawauno. Ndimi amene anayika mphungu kapena anayika nkhuku, ndipo anali ndi dzira la mphungu. Ambiri ya inu mukukumbukira nkhani ya mphungu yakale ikubereka ku izi, kapena nkhuku ikubereka kuno nkhuku iyi, kapena dzira la mphungu pansi pa nthenga zake za nkhuku. Mukuona ndi chikhalidwecho, mpingo wa Presbyteria, mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist, uliwonse wa iwo ukhoza kubala mphungu izi. Ndithudi ndi chikhalidwe chimene chimachita izo. Monga Dr. Bosworth ankakonda kunena, inu mukhoza kutenga dzira la nkhuku ndi kulika ilo pansi pa mwana wa galu ndi kumumangirira iye pamenepo. Mwana wa galu akhoza kuswa nkhuku chifukwa chiyani? Ndi chikhalidwecho. Ndipo pamene mpingo uliwonse kapena gulu lililonse limene adzazisonkhanitse okha pamodzi ndi kupemphera mpaka iwo kutaya tizikhupiriro tawo ndi zinthu ndi kuyang'ana molunjika pa nkhope ya Mulungu, iwo udzabala mphungu motsimikiza basi monga ine ndayima pano. Ndi chimene ine ndikuganiza kuti gulu la malonda ili lachita kuyesera kuswa chikhalidwecho. Ife tikukhala magulu kwambiri, mmodzi ndi wayiri ndi ilo, tiyeni tiswe chikhalidwecho, ndipo tikatenge chikhalidwe chakupembedza kwa kumwamba, tikonze chikhalidwecho moyenera mphungu zibadwa, ndipo kuchokera mu mpingo uliwonse kulikonse. Ndipo mphungu yaing'ono iyi inayenda ndi nkhuku kwa nthawi yayitali, koma kukulukuyo anali ngati wachilendo. Iye sankamvetsa chimene nkhukuyo inkatanthauza pamene iyo inkapalasa mu zinyalala za mulu wa manyowa pa bwalo. Ndipo icho sichinali chakudya kwa iye. Ndipo iyo imadya tizirombo ndi zina zotero zimene mphungu simadya, chotero izo zinkaoneka za chilendo zonse kwa iye. Ndipo iye anali bakha wonyansa, iye anali sindikunena izi mosinjirira, mwina mwake iye anali wa Free Will Baptist, ndipo kwa machina chake mwadongosolo limenero kapena wa Presbyteria.
But you know, one day his mother knew that she
koma inu mukudziwa tsiku lina amayi ake anadziwa kuti anayikira dzira pankayenera kukhala mwana pena pake.
Chotero ya anaponyera mabiko ake akulu mumphepo ndipo iye anafufuza ndi kufufuza akufula pamwamba pa mawu ake ndipo tsiku lina iye anadutsira pa khola ndipo pamene mphungu yang'ono iyi inamva kufula kodziwika uku iyo inali isanakumvepo iko mkale lomwe koma iye anazindikira kuti zinamukwanira ngati golovu pa dzanja ndipo iye anadziwa kuti awo anali amayi ake iyo inadziwa kuti ameneyo anali mwana wake iyo inkamufunafuna iye chomwechonso mulungu mumbado uliwonse anawudzozeratu mpingo wake wambado umenewo uthenga wambado umenewo ndipo iwo akhoza kukhala ndi malamulo ndi chilichonse chimene iwo akufuna koma pamene ola limenelo lifika mzimu oyera wa mulungu chimene chinali pachiyambi chinaganiziridwa ndipo chinayangulidwira mbado umenewo mzimu umenewo umakasaka dzira limenelo ndipo pamene iye amva uthenga umenewo palibe chipembedzo cha mpingo chimene chingamugwire iye iye adzakwera pamwamba iye akuyenera kutero ndi mbalame yapadera ndi cholengedwa chapadera iye ndi mphungu ndipo iye adzamva kufulako nkhosa zanga zimamva liulanga monga wina ananena mbale Williams chakudya cha nkhosa nkhosa zanga zimamva liulanga mlendo sizidzamutsatira zilibe kanthu momwe mpingo wakhalira womvera ndi kuchuluka kwa dzina lake limene iwo uli nalo amene nkhosa zanga zidzamva liulanga amene ali mawu mlendo sizidzamutsatira iwo adzapita mowuchika kumene kumawa amenewo ndipo akhoza kuchita izo zili ngati ndi maginito tsiku lina uko mu Indiana ine ndinkayendera zigayo za zitsulo ndipo kherere analira ndipo aliyense anavula maapuloni awo ndi kuyamba kumasesa kuchokera ku zobalira zawo mpaka pakati pansi zobala zimene iwo anapanga kudutsa tsikulo ndipo ine ndinkayenda limodzi ndi munthu amene ankandiyendetsa ine ndipo iye anati penyani ichi ndipo chotero munthu aliyense anayika chake chovala chake chapa benchi pamwamba pa tebulo nkuchokapo mbuyo komwe uko iye anakhudza kabatani kakang'ono ndipo apa panabwera maginito akulu ndipo iwo anadzatola chidutswa chilichonse cha chitsulo chimene chinapalidwa kuchokera mu zidutswa zimenezo tsopano ndipo chinachokapo icho chinazitaya izo chinakaziponya izo muchimbiya ndipo zinasungunulidwa kukhala chidutswa china cha zinthu chinthu chomwecho zitsulo zogwira magudumu kapena chilichonse chimene iwo ankawumba ndipo ine ndinayima pamenepo ndipo ndinayang'ana pa izo mpaka ine ndinangotayika ndekha ndipo ndinati ndikudabwa china chake iye anati ndi chiyani icho bwana ndipo ine ndinati ndikuona kuti zina mwa izo sizinanyamuke nawo iye anati ndi aluminiyamu ndipo maginitowo samagwira aluminiyamu ine ndinati ndaona ndipo anati kenako ine ndinati jabwino inu mukuzindikira apo pali chidutswa cha chitsulo chili pamenepo koma inu mwaona bwana icho chinamangidwa pansi ine ndinati ndaona ndipo pamene iye anatulutsa icho ine ndinati tsopano chimachitika ndi chiyani izo pambali apo anati izo zimabwereranso kuchigayo kudzatsanuliridwa kudutsa mchimbiya ndipo zimabwereranso ndi kudzapanga gudumu lina ine ndinati ambuye alemekezeke ndi zimenezo tu mukuona ali maginito akulu ali mu mlengalenga amene mulungu tsiku lina adzagwira zala zake palibe munthu akudziwa nthawi imene iye akudza osati ngakhale angelo akumwamba sakudziwa mulungu yekha akudziwa koma pakhala pali zodulidwapo zina zimene zachokera mu baibulo a Khristu a Baibulo okhulupirira aola lino mmodzi wa iwo akhoza kukhala chitsulo chogwira magudumu mbuyo tsiku lina ichi chitha kukhala gawo lina zikupitirira kukapanga ulamuliro waukulu wa mulungu koma izo zidzawumbidwa mu mphika wa mbiya yayikulu ya mulungu ndi kudzatsanuliridwanso kudzakhala zithunzi za mulungu ndipo khawo amene akoledwa ndi iwo adzatengedwera mwamba mwemwe ndimwa ibanji udziwa kuti pali china chake muthukitsiro chimene chikukhudzana ndi ife. Tsopano zindikirani kuyitana kwa mawu a Mulungu kumene iye ali gawo lake, ndipo ndi mphungu kwa mphungu. Tsopano ngati mayi ameneyo akanafuula ngati amphamba, iye sakanazidziwa konse zimenezo. Iye akanangokhala basi mukholamo, koma kunali kufuula kwa mphungu, munali china chake mkati mwakamwanako amene iye ankadziwa kuti iye anali mphungu. Ndipo chinthu chomwecho chili ndi wokhulupirira woona aliyense. Pamene kulalikira kwa mawu a Mulungu kubwera, ndipo nkutsimikiziridwa ndi kuyesedwa kuti ndi mawu a Mulungu aola lino, ndiye pamakhala china chake mkati mwokhulupirira. Ine sindikusamala momwe abambo ake anali wokhulupirika ku mpingo, kapena momwe amayi ake anali wokhulupirika, kapena agogo ake. Ndipo ngati mpingo umenewo ukuphunzitsa mosiyana ndi ola ili la ubatizo wa uthenga wa Mzimu Woyera, mumakhala china chake mwa iye chimene chimafuula. Iye amachoka mukholalo, iye ayenera kuti achite zimenezo. Mbukuyo mwina inali bwino tsiku lina, koma ili ndi ola la mphungu. Mukuona izo ndi zosiyana. Pali china chake chimene iye akuyenera kusiya khola lakalero ndi kuwulukira kutali mwamba, ndiye thupi la pa dziko ili limafulumizitsidwa ndi kubweretsedwa ndi mzimu wofulumizitsa kukumvera kwa mawu a Mulungu. Tsopano pamene Mzimu Woyera uwu woyimiridwa ngati mphungu ikuwulukira pa dziko ndi kumupeza wokhulupirira, palibe munthu angadze kwa Ine, palibe munthu angadze kwa Ine monga iye akufunira. Onse amene Atate andipatsa Ine adzadza kwa Ine, koma munthu sangabwere mwa iye mwini. Sikuganiza kwanu kuzikokeramo nokha, ndi Mulungu akuwokeramo. Mukuona, onse amene Atate andipatsa Ine adzadza kwa Ine. Tsopano Mzimu Woyera uli pano pa dziko lapansi ukuwafunafuna anthu amenewo amene Mulungu wawakonzera ku moyo wa mʼbado uno. Ndipo mwansanga pamene iwo uwapeza iwo umachita monga momwe iwo unachitira pa Yesu Khristu, mwana wamkulu wapamwamba wa Mulungu, amene anatiwombola ife tonse. Iwo umatsika ndi kudzatenga malo ake okhalamo moyo wa munthu. Tsopano zindikirani, unabweretsa mphamvu yofulumizitsa. Tsopano mphamvu yofulumizitsa ija imene inadzapa Yesu inamufulumizitsa iye kuti adzaonetsere lonjezo lililonse la mawu a tsiku limenero. Chomwe chonso Mzimu Woyera umene wabwera pa ife mu tsiku lino, ngati suli Mzimu Woyera wachipongwe, ngati singerekezi kunyoza Mzimu Woyera, koma ndi weniweni Mzimu Woyera woona, iwo udzaonetsera lonjezo la ola lino. Pamene iwo unagwera pa Rutha, iwo unaonetsera lonjezo lija la ola limenero. Pamene iwo unagwera pa Wesley, iwo unaonetsera lonjezo la ola limenero. Pamene iwo ukugwa mu tsiku lino, iwo ukuonetsera lonjezo la ola lino. Pamene iwo unagwera pa Mose, iwo unaonetsera lonjezo la ola limenero. Unagwera pa Noa, iwo unaonetsera lonjezo la ola limenero. Pamene iwo unagwera pa Yesu, iwo unaonetsera lonjezo la ola limenero. Mukuona, ndi Mzimu Woyera ukutsika pansi kudzafulumizitsa, kudzawapanga amoyo anthu amenewo amene anadzozedweratu ndi Mulungu kuti adzakhale mu kwatulo. Zindikirani, ndiko kuti ngati iye ali mphungu yeniyeni, iye adzaumvetsa uthenga wa ola ngati iye ali mphungu yeniyeni. Tsopano mphungu yaing'ono mwina mwake mukhola inkadya bwinobwino, koma iyo inkadziwa kuti izo sizinali zolondola ndende basi. Komano pamene iye anamva choonadi, iye analandira choonadi ichi. Tsopano mu Yohane 14, Yohane 5:24 logani, Yesu anati, akuyankhula mwanjira iyi, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma Ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzafika konse ku chiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Tangoganizani kupweka kwake, iye amene akhulupirira. Tsopano njira yolondola yonenera izo, iye amene amvetsa. Tsopano inu mupite kunja kuno pa nsewu ndi kukanena kwa hule uyu, iwe ukukhulupirira?
Ndithudi.
Iwe ukukhulupirira kuti iye ndi mwana wa Mulungu?
Ndithudi.
Kodi unabatizidwa?
Ndithudi.
Kupita kumusi kwa woledzera kukati iwe ukumva zimenezo? Ukumumva mlaliki ameneyo akulalikirayo?
Eya.
Iwe ukukhulupirira zimenezo?
Ndithudi.
Mukuona? Koma iye amene amvetsa, iye amene adziwa malo ake muola lino, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo nthawi yatsopano, moyo wamuyaya. Sadzabwera ku chiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ndiye pamene moyo wamuyaya watsopano uwu ukhala mwa inu, ndi chogwirizitsa kapena chikole chakuti inu mwafulumizitsidwa kuchoka ku chivundi kupita ku chisavundi. Mundilole ine ndinene zimenezo kenanso. Pamene mzimu uwu wakupezani inu munthu panokha ndipo wabwera pa inu, ndi chogwirizitsa cha cholowamo chanu chamuyaya chakuti Mulungu anaganiza za inu ndipo anakupangirani inu asanayikidwe maziko a dziko. Chimenecho ndi chogwirizitsa chanu, monga ngati inu mutandifunsa ine mtengo wa thundu. Ndipo ine nkukupatsani inu chipatso chake. Tsopano, moyo wa mtengo wa thundu uli mu chipatso chakecho tsopano. Koma inu mukuyenera kudikilira mpaka iwo udzakule. Chomwechonso ife timatero, pamene mulandira mzimu oyera wa Mulungu, ndi chodikilira chogwirizitsa cha Mulungu pa inu, chakuti wakuzindikirani kale inu, ndipo inu munasindikizidwa ndi mzimu wa lonjezo wa Mulungu. Kulowa muthupi la Khristu. Pamene Mulungu anayang'ana pansi pa Kavare ndi kumuona Yesu akufa, iye sikuti anangoti, iye anafera mkwatidwe wake thupi limene lili mpingo wa mawu, mpingo umene umakhulupirira mawu a Mulungu ambadowo. Kaya ndi mapazi, thupi, mutu kapena chilichonse chimene chili, mukuona ndi Khristu anali akukha magazi ndi kufa. Ndipo Mulungu poyang'ana pa iye anaona chiukitsiro chake, ndipo mpingo unauka ndi iye pa Istara. Tsopano ndikufuna kuti muzitenge zonsezi pamodzi, chifukwa ine ndili ndi china chake apa pang'ono pokha. Ine ndikufuna kuti ndinene Ambuya akalola. Tsopano zindikirani ndi chikole kapena chogwirizitsa mphamvu yofulumizitsa ya chiukitsiro chanu. Pamene inu mulandira mzimu oyera, zikatero ndiye kuti ukukhala mwa inu kugwirizitsa kwakeko. Zindikirani inu tsopano muli pa ulendo wanu, mukukula kufikira ku chiukitsiro cha thunthu. Palibepo mtengo umene umangokula usiku umodzi. Iwo ukuyenera kukula pamene ife tikukula muchisomo ndi chidziwitso cha Mulungu. Inu mumabatizidwa kulowa mu mzimu oyera. Tsopano, pamene mpingo wa Chipentekoste ubatizidwa kulowa mu mzimu oyera, iwo wayamba kukula. Nthambi zafa, iwo ankazidula izo. Koma mtengowo ukukulabe, ukupitilirabe, chifukwa iwo ukuyenera kubwera kuchukitsiro. Iwo amatsogozedwa ndi mzimu kuti afulumizitse mawu kwa inu amene muli okhulupirira. Mawu amapitilira kumafulumizitsa pamene inu mufika ku nthambi yoyamba, nthambi yachiwiri, nthambi yachitatu, kupitilira chokwera. Iwo amangopitilira kufulumizitsa. Mzimu wa Mulungu umapitilira kumafulumizitsa kwa inu. Zindikirani kuti Pentekoste matupi awo anafulumizitsidwa ndi moyo watsopano umene iwo anaulandira. Izo zimandipangitsa ine kumvelera mwachipembedzo. Taganizani, tsopano apa panali amuna asodzi okhometsa msonkho, akazi ang'ono odzichepetsa, ndipo amayi apa nyumba wamba, anamwali achitsikana ang'ono. Iwo anali okhulupirira. Iwo ankakhulupirira kuti ichi chinali choonadi. Iwo ankakhulupirira kuti pamene Yesu anafa, iwo anakhulupirira pa iye, ndipo anauka kachiwiri kwa kufa. Iwo ankakhulupirira kuti uwo unali mwantheradi umboni wa Mulungu, kuti iye anali atamufulumizitsa iye kumoyo. Tsopano iwo anapita mwamba ku tsiku la Pentekoste kuti akalandire mtheradi wawo. Kodi mumadziwa chimene mtheradi uli? Ndi pamene chikalata cha umini chakonzedwa, iwo anapita kumeneko kuti akalandire mtheradi wawo, ndipo anafulumizitsidwa. Kapena ndichokondoleza bwanji, iwo anali atagula dzikolo, linagulidwira iwo. Iwo anali adalira njira ilo. Kodizo nzona kapena ai. Ife tinamuona iye akuuka. Kwa matsopano nangabwanji ife. Ndife mboni. Ife tinaima ndipo tinamuona munthuyo akupachikidwa. Ife tinaona mitambo ikubwera pa dziko lapansi ndi kudzadetsa mwamba. Ndipo adziko linapanga phokoso ndi kugwedezeka. Ilo linali ndi kugona modzilambatitsa kwa manjenje. Ndiye pamene iwo anamuyika iye mmanda. Iwo anamulasa iye muntima ndi mkondo. Ndipo anatsitsira thupi lake pansi ndi kudzalika ilo mmanda a Yosefe Arimateya. Ndipo kenako iwo anadzapeza kuti pa tsiku lachitatu iye anauka kachiwiri. Ndipo monga wophunzira ananenera, ife ndi mboni za izi. Ife tinamuona iye akuuka. Ife tikudziwa kuti iye ali moyo. Tsopano kodi zimenezo zinachita chiyani? Izo zinachotsa mantha onse. Zosadabwitsa Yesu anati, musaope ayi, ine ndine iye amene ndinali wakufa. Ndipo ndili wa moyo kwa nthawi zonse. Mukuona, izo zinachotsa mantha onse. Pamene iwo anachita izo. Tsopano, koma pamene iwo anapita ku Pentecost, pamenepo iwo analandira mphamvu yofulumizitsa, mphamvu imene inawapangitsa iwo kukhala amoyo. Tsopano, pamenepo ndi pamene ine ndikuganiza kuti inu abale a Chipresbyteria ndi a Methodist, inu mumalandira mogwirizitsa pakukhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu. Koma nteradi sunabwerebe. Meneko ndikukonzekera kwa chikalata cha umwinicho. Mulungu anamupatsa Abrahamu lonjezo. Abrahamu anamukhulupirira Mulungu. Ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo. Koma iye anasindikiza pangano ndi chisindikizo cha ndulidwe. Ndipo Mulungu amakupatsa iwe lonjezo mogwirizitsa kuti iwe udzalandira ilo. Ndipo inu mudzaukitsidwa. Thupi ili lidzakhala ndi ulemerero ndi iye pa nthawi yotsiriza. Koma inu mwaona, inu muyenera kupeza chilolezo pa chikalata cha umwini chimenecho. Ndipo chilolezocho ndi pamene chilichonse chotsutsa icho chachotsedwapo. Ndipo inu muli nawo ntheradi wa icho. Inu muli nacho chisindikizo. Ndi chanu. Chilichonse chili pamenepo ndi chanu. Amen. Ndipo pamene ife tikhulupirira pa Yesu Khristu ngati mpulumutsi wathu, ndikulapa, ndikubatizidwa, ndikubwera kudzamukhulupirira iye, Mulungu amazindikira kulapa kwathu ndi chikhulupiriro chathu kwa iye. Ndipo amatumiza pansi ntheradiwo. Ndipo ntheradi ndi chitsimikizo. Ndi umboni kuti chilichonse chimene chinaikidwa mokutsutsani inu, inu munalapa bwinobwino. Aleluya! Ndipo katunduyo wagulidwa. Ndipo inu mukugwirizira ntheradi wachitsimikizo. Wina wake ayerekeze kukuchotsani inu pamalopo. Kunena kuti iye ndi ake. Ndipo inu muli ndi ntheradi mdzanja lanu. Muloleni iye ayesere kuchita izo. Mulibe malamulo mdziko limene lingachite izo. Chifukwa inu mukugwirizira ntheradi. Ndipo palibe njerekezi, palibe mpingo, kapena theology iliyonse imene ingadutse malire akutsimikizira kwa Mulungu ndi ntheradi. Kuti ubatizo wa mzimu woyera watizindikira ife mwa Yesu Khristu. Ndife wotsimikiza basi kuti tidzauka monga iye anauka. Chifukwa mogwirizitsa ife tinauka kale mwa iye. Amen. Zinthu zakale kodi izo zimachita chiyani kumatupi athu achivundi? Izo zimatembenuza kuganiza kwathu, zimasintha zikhulupiriro zathu, zimayika zokonda zathu pa zinthu zimene zili kumwamba. Ndipo kusuta, kumwa, njuga, zinthu zimene inu munkachita ndi zakufa, zili pansi panu. Ndipo inu mwafulumizitsidwa. Ndipo mphamvu yofulumizitsa iyi imabweretsa thupi lanu muchikhalidwe chokwatulidwa pomwepo. Zindikirani anthu achipentekoste kuntunda uko amene iwo anafulumizitsidwa ndi mzimu woyera. Mbetserani kwa ine amene gulu lachipentekoste lija kuntunda uko pa tsiku la Pentekoste linalandira ntheradi wachikalata cha umwini chawo kuchokera kwa Mulungu. Ndithudi, izo zinalemekeza mioyo yawo. Iwo anafuula, anaona malilime amoto akugawanika pa aliyense wa iwo. Ndipo izo zinafulumizitsa matupi awo mpaka iwo Sama atakuyankhula mu chinenero cha pa dziko konse. Izo zinafulumizitsa matupi awo ku chinenero cha kumwamba, malo amene iwo akupitako. Mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu inagwedeza matupi awo akufa chomwecho, mpaka chinenero chawo chonse cha chivundi chinasindika, kusandulika kukhala chinenero cha chisavundi. Ndi mphamvu yofulumizitsa bwanji, chiyani? China chake chimene chiri chanu. Gati mzimu umene unaukitsa Yesu kwa kufa, ukhala matupi anu akufa, iwo udzafulumizitsanso matupi anu wachivundi. Ife timafulumizitsidwa ndiye ndi mphamvu ya Mulungu wa moyo. Malilime anafulumizitsidwa ku chinenero chatsopano chakumwamba, kuti aziyankhula kwa iwo kukwatulidira mwamba kuwukira kupita mu chikhalidwe chosiyanasiyana kuposa chimene iwo anayamba akhalamo. Ndiponso ndi moyo wofulumizitsa watsopano kwa iwo umene unabwera mwa iwo, iwo unafulumizitsa chinenero chawo. Iwo anayankhula malilime atsopano. Oh, inde. Tsopano aoneni iwo, iyonso inakonzedwa kuti iwapatse iwo pambuyo pa mtheradi uwu. Iyo inapangidwa kuti iwapatse iwo lonjezo lililonse limene linali pansi, lonjezo lililonse pa maziko amawa Mulungu limene linalonjezedwa mu Baibulo. Mphamvu yofulumizitsayo inaberekedwa kwa iwo kuti ikafulumizitsire lonjezo limenero kwa iwo. Chotero iwo anayika manja awo pa odwala, iwo anachiritsidwa, iwo anayankhula malilime atsopano, iwo anachita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa, chifukwa izo zinali mulonjezo la Mulungu. Ndipo pamene Yesu anafa kuti adzawombolenso izo kubwerera kwa iwo, malo amene anali ana a Mulungu, iye anaonetsera chimene Mulungu anali. Kodi tingayerekeze bwanji kuyanjana ndi izi ndi kuziyika mu bungwe? Ife tilibe ufulu wochita zimenezo. Ndi mzimu woyera lero kukusakasaka mitima yoona imene idzakhulupirire uthenga umenewo. Chilichonse mu Baibulo chimene chinalonjezedwa ndi chakwa wokhulupirira ameneyo. Ndipo pamene inu muvomereza izo mu chidzalo chake, ndipo Mulungu nkudziwa kuti inu muchita izo, iye amakupatsani inu mtheradi kwa izo. Ndipo zikatero lonjezo lililonse limene linapangidwa limakhala mwa inu. Ndipo mzimu woyera umakhala pamenepo kuti ufulumizitse izo kwa inu. Oh my, kodi ife tikuyenera kukhala anthu otani? Zodabwitsa bwanji kuona mzimu woyera waukulu wa Mulungu pano ukuchita mphamvu imeneyo. Taganizani za zimenezo. Pamene mzimu woyera iwo wokha pano kuti uchitire umboni za ola lino, Yesu anenera chomwecho. Iye aliyemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse. Munthu aliyense angayerekeze bwanji kufufura zimenezo kuchokera uko? Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Yohane 14:12. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Chimenecho ndi chitsimikizo. Pamene ife tiona gulu la anthu lidakhala pamodzi, ndipo zizindikiro zimenezo zikudzionetsera zokha. Ndicho chitsimikizo kuti mtheradi ulipo kuti uonetsere kuti icho ndi chuma cha Mulungu. Amen. Chotero ife ndi istara nafenso. Amen. Ife tsopano tili mu istara yathu. Ife tinauka kale. Aleluya. Kuchokera ku zinthu za mdziko kupita ku zinthu za lonjezo la Mulungu. Osati tidzatero, ife tatero. Ndizogwirizitsa lonjezo la Mulungu. Iye akanadzatsanulira mzimu wake masiku otsiriza, ndipo ndicho chimene iwo akanati adzachite. Zindikirani, anayeka manja awo pa odwala, chilichonse chimene chinali mu lonjezo la Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga masiku otsiriza panofu onse. Amuna anu akale adzalota maloto, anyamata anu adzaona masomphenya, ndipo malonjezo onse osiyanasiyana awa amene iye anawapanga, chilichonse chili mmenemo mu lonjezo la Mulungu. Yesu anawombola izo kwa ife. Ndipo pamene ife tikhala, kapena ife ngati tinadzozedwera pamalo amenewo, ngati ife tinadzozedwa kuti tidzakhala pamalo amenewo monga mphungu ikuyenda muchisa cha nkhuku. Ngati inu munadzozedwera pamalo amenewo, mzimu woyera uli pano kuti ukupezeni inu. Ndipo pamene iwo ukupezani inu, inu mudzazindikira kuyitana kwake. inu mudzalidziwa ola limene mukukhalamo. Inu mumadziwa kuti zinthu izi zikuyenera kuchitika. Mwansanga inu mumakwatulidwa kuti mukakomane ndi iwo. Ndipo tsopano inu mwakhala malo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Oh, ndilonjeze bwanji. Ndi Atate akumwamba otani. Amene angatipatse ife zinthu izi. Mzimu umafurumizitsa chiyanjano chawo ndi Mulungu kuti akayitanire akufa kumoyo mutsiku limenero. Iwo ankayika matupi awo pakufa, iwo amakhala ndi moyo. Mvetserani mwatcheru, iwo ankachita zinthu zomwezo zimene Yesu ankachita chifukwa mzimu womwewo umene unali pa iye unali pa iwo. Ngati mzimu umodzi umampangitsa munthu kuchita mwanjira iyi, iwo umpangitsa winayo kuchita mwanjira imeneyo ngati mmodzi. Kodi izi zingatheke bwanji? Kunena kuti iye ali ndi mzimu wa Mulungu ndipo nkumakana ntchito za Mulungu sangachite zimenezo. Zindikirani, moyo wa Mulungu umene muchigiriki umatchedwa zoi ukuyenderera kuwadutsa iwo ndi mwa iwo unafurumizitsa malingaliro awo ku mawu ake. Tsopano ndiloleni ine ndinene izo mwakachetechete kwenikweni. Tsopano mzimu wa Mulungu umene umayenda pakati pa anthu umafurumizitsira malingaliro a munthuyo kulonjezo la Mulungu. Mukuona izo zimachita izo. Taonani, ndipo ndikuyesetsa kuti ndikuonetseni inu ndi kukulolani inu kuzindikira kuti ine ndikuyankhula tsopano za mpingo ndiponso unafurumizitsidwa kumoyo mwa iye. Ngakhale iwo analikokha zikhumbo zake kuyamba ndi kuyamba, koma ngati Mulungu anati mutsiku lino mbuyo pachiyambi John Doe adzakhala mtumiki wanga zaka mamiliyoni zapitazo. Tsopano John Doe anabadwira mutchimo, anaumbidwa mukusayeruzika, anabwera pa dziko akuyankhula mabodza chifukwa iye ndi wachivundi. Koma mwina mwake iye adzakhala ndi kumvelera kwa chipembedzo pang'ono. Iye adzajawina mpingo. Mwina mwake iye adzajawina mpingo wa chipentekoste. Sindikudziwa iye akhoza kujoina chilichonse, koma muloleni iye adzakhale pansi pa chikhalidwe cha Mulungu kamodzi. Mukuona John Doe akuyenera kuzindikira yemwe Atate ake ali chimodzimodzi monga momwe mphungu ija inazindikirira chimene maiyo anali. Iyo ikuyenera kuzindikira izo. Mukuona kokha kuti John Doe ndi chikhumbo cha Mulungu chimene chasandulika mawu oyankhulidwa. Ndipo zikatero mzimu woyera umafunafuna mawu amenewo. Ndi izi apa, iye anamuitana iye, amamupatsa iye moyo wosatha, ndipo amamubweretsa iye mukukhalapo kwa Mulungu. Mawu a Mulungu. Taonani, Mulungu anali nacho chomwecho pamene iye anamuona Yesu. Iyo inali ntchito yomalizidwa imene Mulungu anayimaliza ndi Yesu. Pamene iye anati kwatha, madongosolo onse anatsirizika. Ndipo pamene mzimu wa Mulungu ufika pa inu, ndipo inu ndithudi ndi chimodzi mwazikhumbo za Mulungu zimene iye anazinena. Tsopano ngati inu simuli, inu muzidzakhala mukudabwa ndi kusokonezeka ndi kuthamangira apa ndi apo ndi china chilichonse. Ndipo osafika konse kuchidziwitso cha choonadi, ngati inu muli mmodzi wa iwo, zinthu zakale zimachoka mwansanga ndithu, mwaona? Ndipo inu mumadzakhala watsopano, ndipo dongosolo la chipulumutso limatsirizika. Inu mumakhala wokonzeka kumvera mawali onse amene Mulungu anayamba wayankhulapo za inu, mwaona? Kuti inu muzichita. Inu mumakhala ogonjera ku mawu ake, mgwirizano ndendende, mteradi kumgwirizano. Chikalata cha umwini ndi chanu. Ngongole zonse zalipidwa, izo zonse zachotsedwapo, ndipo monga zinakhalira pa tsiku la Pentekoste. Tsopano tiyeni ife tizindikire kufurumizitsa mzimu wofurumizitsa uwu pa anthu ena. Tsopano ine ndinakuwuzani inu kuti ine sindiyankhula motalika kwambiri, ndipo ine ndangotsala ndi maminiti 20 kuti ndikwaniritse mawu anga ngati ndingachite zimenezo. Zindikirani kuti ndikhalebe mu nthawi imene ine ndinanena pafupifupi ola. Zindikirani tsopano mphamvu yofurumizitsa iyi imene imangobwera. Sobano, pali zonyoza zambiri za iyo. Pali anthu ambiri amene amaganiza kwenikweni kuti ali ndi iyo. Pamene iwo alibe, anthu ambiri amachita izo chifukwa ali ndi malingaliro wabodza ena pachimene anaona akhristu ena akuchita. Satana akhoza kutsanzira chilichonse cha izo. Ife tikudziwa zimenezo. Ndipo monga missionary inu mukhoza kuona izo zikutsanziridwa, kufula, kuvina, kuyankhula malilime, zinthu zonsezi. Inu mukhoza kuzona izo zikutsanziridwa paliponse. Mwantheradi, pakati pa chikunja ndi anthu amene amakana kuti kuli chinthu chonga Yesu Khristu kukhala mwana wa Mulungu. Mukuona, ndipo iwo amachita zinthu zonsezo iwo eni. Koma weni mzimu wofulumizitsa woona umene umabwera kwa wokhulupirira umamufulumizitsa iye kumawa wa Mulungu. Ndiko kubwerera kuchakudya cha mphungu kachiwiri. Kubwerera kumene iyo imakhala. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Tiyeni tsopano tizindikire mzimu wofulumizitsa uwu pamene iwo ubwera pa anthu ena monga iwo unachitira pa tsiku la Pentecoste. Tiyeni tizindikire Pentecoste momwe iwo anachitira ndipo tione ngati iwo anafulumizitsidwa ndi mphamvu yofulumizitsa iyi imene ife tikuyikamba. Pa tsiku la Pentecoste iwo onse ankayembekezera kuntunda uko. Mwa iwo eni, iwo anali ndi mantha. Ayuda, basi, zimene akanati achite, chotero iwo ankachita mantha. Koma chinachitika ndi chiyani? Pamene mphamvu yofulumizitsa iyi inagwa kuchokera kumwamba, apo panali kulimba mtima kunayikidwa pa iwo. Panali china chake kumvetsetsa kumene iwo sanali wotsimikiza kwambiri za izo maola angapo mbuyomu. Iwo ankadziwa kuti iye anali atamwalira. Iwo ankadziwa kuti iye anali atauka. Iwo anali atayankhulana naye pa njira. Koma kodi chinthu chimenecho chinali cha iwo kapena zinali za iwo okha kwa Yesu iye mwini? Koma apa pa tsiku la Pentecoste mzimu woyera mtheradi unagwa pa okhulupirira. Izo zinawapanga iwo gawo la chiukitsiro chake, zinamupanga iye gawo la chiyanjano chake. Mzimu woyera unadza ndipo unadzatsimikizira kwa iwo kuti adzaukitsidwa chifukwa mogwirizitsa iwo anali ataukitsidwa pamenepo kuchokera ku amantha kukhala amuna olimba mtima. Iwo ankaopa mawu omwewo amene iwo anali atawaganizira. Musalole izi zikudutseni inu. Iwo ankachita mantha. Iwo ankadziwa kuti iye anali mawu amenewo. Ngakhale Ayuda anavomereza zimenezo. Nikodemo anati, Rabi, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Palibe munthu angachite zinthu zimene inu mukuchita kupatula Mulungu akukhala ndi iye. Tsopano, ife tikudziwa izo, ife tikuzindikira zimenezo. Chotero ophunzira, Petro anali atalumbira pamaso pake, onse a iwo anali atamusiya iye pakupachikidwa. Koma apa iwo ali tsopano muchipinda chapamwamba ichi, mukukhalapo kwa Mulungu. Kenako mwadzidzidzi, apa unabwera mzimu woyera uwu kuchokera kumwamba, ndipo iwo unawafulumizitsa iwo. Ndipo kufulumizitsa kunachitika, iwo sanachite mantha kuti akachitire umboni uthenga umene iwo ankaukhulupirira ndipo ankaudziwa kuti ndi choonadi. Apo ayi, iwo ankauopa iwo. Ndi a Presbyteria angati, a Methodist angati, a Baptist angati mdziko lero. Ndi a Chipentecost angati, amene amadziwa choonadi ndipo amachita mantha kuti ayime pa icho. Ine ndikukakamizidwa kudabwa. Ndi chiyani chimene chinakugwerani inu? Kodi ndinu gawo la chiukitsiro chake? Kodi mungayerekeze kufula chifukwa cha chiphunzitso ndi lingaliro la munthu wina? Kapena muli nako kulimba mtima kwenikweni ndi umuna weniweni umene umatengera kuti mungayime ndikuchitcha cholondola ndi cholakwika? Kodi ndinu gawo la chiukitsiro chake? Kapena kodi ndinu wopembedza wa Mulu wati zikhulupiriro? Kodi ndinu wopita ku tchalitchi? Kodi muli nalo dzina lanu pamenepo ndipo mwafa mu tchimo ndi mzolakwa? Iye amene sakhulupirira mawu athunthu wa Mulungu ndi wochimwa. Afarisa amenewo ankakhulupirira zinthu zambiri kuti ndi choonadi. Iwo anati ndife ana a Mulungu. Ndipo iwo anali mpaka mawu amenewo analalikidwa. Koma pamene mawu amenewo analalikidwa ndi kutsimikiziridwa, ndiye iwo anadzakhala ochimwa chifukwa chopana chinthu chimene iwo ankachidziwa kuti chinali cholondola ndipo anachitira umboni zimenezo. Ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu angathe kuchita zinthu zimene inu mukuchita popanda Mulungu kukhala ndi inu. Ine ndikudabwa lero, kodi ife tili pati? Ine ndikukufunsani inu, kodi chiukitsiro ichi chikutipeza kuti ife? Kodi mungayerekeze kutuluka panja? Kodi mungayerekeze kumutenga Mulungu pa mawu ake? Ngati ndinu wodzozedwera kumoyo, inu ndithudi mudzachita zimenezo. Ngati ndinu mphungu, inu simungadziretse kuchita zimenezo. Muli china chake mwa inu. Kapena kodi mukungofuna kutumikira kachikhulupiriro kwina kwake? Kumati ndimapita kuchalichi, ndine wabwino basi monga inu muli. Mukuona, ngati mulibe ufulu wakubadwa, inu simudzauona konse iwo. Inu simungauone iwo. Koma ngati mukugwirizira ufulu wakubadwa uwu, simungadziretse kuona izo. Chifukwa ndi gawo la inu, ndipo ndinu gawo la izo. Ine ndingawakane bwanji amayi amene anandibala ine. Ine ndingawakane bwanji abambo amene magazi awo omwe ali mwa ine. Ine ndingamukane bwanji Charles Branham kukhala abambo anga. Ine sitingachite zimenezo. Ndine wololera kupirira chitonzo chake kapena china chilichonse chifukwa ndine mwana wake. Haleluya. Ndiye pokhala mwana wa Mulungu. Ndipo iye anali mawu a Mulungu. Ine ndingalikane bwanji Baibulo limenelo kuti ndi choonadi kuti Yesu Khristu sali yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse. Ndikuona ora limene ife tikukhalamo. Ife tikusowa Istara mu mpingo chiukitsiro. Ife tikusowa chiukitsiro kuti chilimbitse chikhulupiriro. Amuna ndi akazi kuti azimirira icho chimene chili mawu otsimikiziridwa a Mulungu. Mukuti chabwino ife tikuwapangitsa chinyamata athu kukhala Khristu. Zonsezo nzabwino. Mpingo wathu uli ndi msonkhano. Ife tikufuna mamembala ochuluka chotere. Palibe chotsutsa izo. Izo zonse nzabwino. Koma ndi chikhalibe chabe. Izo zikhoza kukhala nthenga zakale za nkhuku. Koma ngati iwe ungafike mu chikhalidwe choyenera kumeneko, ilo lidzaswa mphungu ngati lili dzira la mphungu. Ndipo ngati inu munakonzeweratu ndi Mulungu kuti mudzaone izo, inu simungathe kudziretsa kuona izo. Inu mudzatulukira mu chiukitsiro. Umo ndi momwe Abaptisti anababira. Umo ndi momwe Amethodisti anababira mu chiukitsiro cha tsiku limenero. Koma iwo anatembenukira kwa nkhuku malo mwa mphungu. Monga ine ndinanena osatikale kwambiri, popita uko ndikuchokera ku Tucson, ine ndinaona chinthu chachilendo kwambiri. Ine ndinaona kwangwala atakhala pa waya kumusi uku. Pangwala ameneyo anata kale chomuzindikiritsa chake. Iye kalero anali mbalame yapafupi ndi mphungu. Iye sangakwanitse kutsatira mphungu, ayi mwanjira iliyonse. Palibe chimene chingatsatire mphungu, koma iye anali kwangwala. Khristu ndi mphungu, ndipo mpingo ukuyenera kukhala mwina kwangwala. Iwo amatha kuwuluka mwamba kuposa mbalame zina zonse. Koma kwangwala ameneyo wasanduka wofewa. Iye wataya chomuzindikiritsa chake. Iye akumakhala pa mawaya a telefoni ndi kumadikirira kalulu wina wakufa. Iye akumalumpha ngati mwimba, malo mowuluka ngati kwangwala. Oh, mbale wanga Mulongo, inu anthu achipentekoste, amene muli anthu anga omwe okondedwa, ingwa ukudaya chowuzindikiritsa chake. Iwo ukubwera chotsika ndipo ukudalira kachikhulupiriro kena kakufa. Malo mowulukira muzakumwamba kutali kukapeza mana atsopano. Kwangwala angakonda kumakasaka mana ake omwe, koma lero iye akumatenga zimene galimoto zaponda ndi zimene mwimba ikumadya. Iye amalumpha ngati iyo. Iye amaoneka ngati iyo. Ife timadzikongoletsa tokha kwambiri mu dziko la makono. Akazi athu akumameta tsitsi lawo ndi kumavala akabudula. Amuna athu alibe msana wokwanira kuti alime pa guwa ndi kunena zoona. Ife tinakhala kale ofewa pa mawu. O Mulungu, tumizani mzimu oyera ndipo mukafunefune mphungu zimenezo kwina kwake. Zimene zakonzeka kukaima kutsidyako zilibe kanthu chimene chingachitike. Zimene zingauluke kupita kosadziwikako. Osati kukhala pa mawaya a telefoni ndi kumafunafuna mabuku ena a Sunday School kuti abweremo. Ndiloleni ine ndikhale nawo mawu. Ndipo mu utsopano wamphamvu ndi chionetsero cha mzimu oyera. ife tikusowa istara chiukitsiro chimene chili chogwirizitsa mzanga ngati iwe ukukhutitsidwa ndi zovunda zoterezo za mdziko pali china chake cholakwika mlongo wanga bale wanga mundilole ndinene kwa inu ichi mantha aulungu podziwa kuti ndikhoza osadzakhala ndi moyo kuti ndidzaone istara kachiwiri koma pali chinthu chimodzi chotsimikizika pamene mwana weniweni wodzozeduratu wa mulungu mwa mawu a mulungu amva liwu limenelo la mulungu iye adzauka ndi kupita kukakomana ndi iro ndi zogwirizitsa kuti akukakomana ndi mawu eneene a moyo monga iye anali mkwati ibwi adzakomana ndi mkwati iye ndi gawo la thupi lake zindikirani takhalapo motalika tikutaya zotizindikiritsa zathu ife tinabwera lachitatu usiku ena ife ena amakhala ku nyumba kuti aonere ndani amamukonda susi materevizhoni mitundu yonse ya zinthu za mdziko mitundu yonse ya zosangalatsa kuti zikupititseni kutali ndi tchalichi inataya izo kalekale maseminari athu masukulu athu akutulutsa gulu la marike ndi za fiyoloje zochuluka ndi zosangalatsa ndi china chilichonse mu mpingo kuti zikatenge malo a msonkhano wa pemphero tayitenga jiresi ndipo tayesetsa kukwaniritsa chimene amagono akuyesetsa kuchita wabweretsa iwo mmenemo inu simudzawapindula konse iwo ndi zimenezo iwo ali nazo zochuluka za izo kuposa zimene inu muli nazo mulibe chochita pamalo anu pamalo awo aloleni iwo abwere kwanuwo umene ubatizo weniweni ukuwala umene mphamvu yeniyeni yachiukitsiro musayesere kumanga tchalichi chofanana ndi chawocho musayesere kukhala ndi mʼbusa monga ameneyo musayesere kuchita ichi icho china kapena kugwirizana ndi dziko iwo amanyezimira ndi holewudu uthenga weniweni umawala ndi mphamvu mphungu zimamva zimenezo izo sizimafunafuna kunyezimira izo zimafunafuna kuwala kuwala ndi kudzichepetsa kuwala ndi chikondi kuwala ndi mphamvu icho ndi chimene mphungu yeniyeni imasaka inu simungakapalase mukhola ndi kumukondweretsa iye iye sadzakwanitsa konse kuchita zimenezo inu simunganene izo kwa iye chifukwa iye samakhulupirira izo mulole liwu limenelo lifuwule kuchokera kumwamba ine ndi iye amene ndinali wakufa ndipo ndili wamoyo kenanso china chake chikuchitika ine ndine yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo zidzachitika masiku otsiriza ine ndidzadzitsanulira cha ine mwini panofu onse ulemerero kwa mulungu ndidzafulumizitsa chinemero chanu cha chivundi ine ndidzafulumizitsa malilime anu achivundi ine ndidzakupatsani inu umboni wakuti ine ndidzakubweretsani inu muchiukitsiro limodzi ndi ine mphungu za mtima wa njala zimafikira zimenezo mwa mphamvu basi momwe zingathere ndi ngale ya mtengo wapatali kuti amagulitsa china chilichonse kuti apite kukagula amen mulungu atithandize ife mzanga mipingo yathu ikutaya chowazindikiritsa chawo tiyeni tsopano tipite kwa ena taonani machitidwe a ophunzira amenewo amantha iwo ankadziwa kuti yesu anali choonadi koma inu mwaona izo zinali zotsutsana ndi lingaliro lotchuka chipembedzo chotchuka cha olalo chipembedzo chosamalitsa kwambiri sa afarisi asaduki ndi ena otero miyambo yawo mafuko ndi zipembedzo iwo anali iwo ankatsutsana nawo mpatukowo koma yesu anali mawu ozindikiritsidwa ndipo yesu ndi mzimu woyera mu mzimu kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine inu mudzandiona ine osati thupiro moyo umene unali mwa iye mulungu ali pa mpingo kuti akayitane ana amuna monga iye ankachitira kumeneko omvera ine nthawi zonse ndimachita chimene chili chokondweretsa kwa atate anga ndani wa ine amene angandithutse ine za tchimo mwakuyankhula kwina tchimo ndikusakhulupirira kodi mawu anena chiyani za ine zomwe sindinachite ndi zimenezo tu ndionetseni ine chimene mawu ananena kuti ine ndikanadzachita chimene ine sindinachite ndani angandithutse ine ndani angayeke zala zanu pa ine ndikunena kuti ine sindinakwaniritse mawu a Atate anga. Oh, pamene mpingo wa Chipentekoste ufika pamalo amenewo, ndani angandidzutse ine zakusakhulupirira? Oh, Akhristu, muzindikiritsidwe osati ngati khwangwala koma mphungu. Khwangwala ameneyo ndi ofewa, iye adzatsika pansi. Inu simudzaona konse mphungu ikuchita zimenezo. Iyo sidzachita konse zimenezo. Iyo imasaka chakudya chake chomwe mosayembekezereka. Mulungu anayikonzekeretsa iyo kuti iziona izo. Iyo imapeza mana atsopano, osati china chake chimene chafa. Mu Ahebri pamene iwo anawoloka kudutsa mchipululu, iwo ankadya, anayesera kudya mana akufa. Iwo anali atavunda, iwo anali ndi mbululu mkati mwake. Inu mukudziwa chimene ife tikutanthauza. Iwo anangovunda basi atawola mphutsi zili mmenemo. Ine ndingadyerenji chakudya chimene chinafa zaka zapitazo, chikhoza kukhala kuti chikuoneka bwino, koma icho sichatsopano. Ife tikuyenera kupeza chakudya kambado kalikonse chatsopano. Chomwe chonso mphungu imafunafuna chakudya chimenecho kambado kalikonse, monga ife tili mu ulendo wathu. Zindikirani, tsopano tiyeni titenge anthu ena kenanso, tiyeni titenge ena mwa aneneri achipangano chakale, tione chimene iwo anachita. Tiyeni timuone poyamba Stefano, mume Stefano pakati pa konsolo ya Sanhedrin ija, pamene bungwe lija linamubweretsa iye kumeneko, gulu lalikulu lija la okhulupirira kumeneko, kapena ankayenera kukhala okhulupirira. Anamubweretsa iye ndipo anayesetsa kumutsutsa iye bwanji. Iye anati, inu wouma makosi, wosadulidwa mu mtima ndi mmakutu, inu nthawi zonse mumauganiza mzimu woyera, ndiwo moyo wa muyaya uja, monga makolo anu anachitira mbuyomo kupyolera mwa aneneri. Chomwe chonso inu mukuchita izo lero. Ndipo anakukuta pa iye ndi mano awo, sanafune kumva zimenezo. Iye ankatsutsana ndi kachikhulupiriro kawo, iye ankatsutsa chipembedzo chawo. Ndipo anamugenda munthuyo mpaka anafa. Ndipo anakwezera manja ake mwamba, anayang'ana kumwamba anati, ndikuona miyamba yatseguka. Ndipo Yesu akuima pa dzanja la manja. Bwanji, iye anali ndi chiukitsiro, mphamvu yofulumizitsa mwa iye imene inamutengera iye muzifuwa za Yesu. Zindikirani mwansanga tsopano, tayang'anani pa Filipo, kumusi uko mu chitsitsimutso chachikulu, akukhala ndi chitsitsimutso kumene kunaliko satheka kwa munthu aliyense. Bwanji, ngati iye akanakhala ndi mgwirizano waukulu pakati pa matchalichi ndi chilichonse kumusi kumeneko, anali ndi chitsitsimutso chachikulu. Ndipo mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu inayankhula kwa iye inati, Stefano, mwina iyo inanena ichi, iwe ukukhala ndi chitsitsimutso chachikulu, koma ine ndili ndi mwamuna mmodzi amene ndikufuna kuti iwe uyankhule naye. Ndipo Stefano ndiwomvera, zilibe kanthu chimene icho chili, kutsutsidwa kochuluka bwanji. Oh, a Stefano, sungathe kuchokapo, koma ine ndikhoza. Mulungu ananena chomwecho, ndipo anatuluka kupita mchipululu, ndipo kunjako anamupeza mdindo uyu. Ndipo chinachitika ndi chiyani? Iye anati, wachita ngati iwe ukukhulupirira ndi mtima wako wonse kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, ine ndikubatiza iwe. Pamene iye anamubatiza iye, penyani, iye anafulumizitsidwa ndi mphamvu yofulumizitsa iyi, kusiya chitsitsimutso cha anthu masauzande, kupita mchipululu kwa munthu mmodzi. Oh, izo zikanakhala zotsutsana ndi zifukwa zonse. Mukuona bwanji, paliteni sauzande akukufunani inu kuno, koma kuli mmodzi amene akufuna kunja uko. Mukuona, ndipo mphamvu yofulumizitsa inamutumiza iye kumalo operekedwa ndi Mulungu. Haleluya. Amuna ndi akazi, iyo idzakupangitsani inu kuima pa mapazi anu. Iyo idzakupangitsani inu kuchita zinthu zimene Mulungu akufuna kuti inu muchite. Ine sindikusamala chimene wina akunena za izo. Woyandikana naye akuti, oh, munthu ameneyo wasokonezeka maganizo, akupemphera usiku wonse. Iwo amawerenga Baibulo. Ine sindikusamala zimene iwo akunena. Ndi chimene Mulungu anakuitanirani inu kuti mudzachite. Ndiko kulondola. Oh, iwo amati ife sitingakhale ndi zitsitsimutso zachikale izi zachipentekoste. Oh, inde ife tikhoza nafenso. Inu mukhoza kukhala nazo izo mwa inu nokha. ndipo inu ndi ochuluka mwa Mulungu. Zilibe kanthu chimene ena ayiwo akuganiza. Zindikirani, zitatha mukumvera, mvetserani mwachiyero tsopano, atatha kumumvera Mulungu mawu ake pamene iye anakwaniritsa ntchito yake. Mphamvu yofulumizitsa iyo imene iye anayilandira pa Pentekoste inamutengera iye kutali. Inafurumizitsa thupi lake, mayirosi ndi mayirosi kutali. Iye anatengedwera mu mzimu, ndipo anakapezeka ali ku dziko lina kwina kwake. Mphamvu yofurumizitsa ya Mulungu. Ndipo ngati ife tili achi Pentekoste, mphamvu yomweyo imene inamuukitsa Yesu kwa kufa, ngati iyo ikukhala matupi anu achivundi. Mukuona chabwino. Zindikirani, yeni timutenge munthu wina amene anakhala ndi mphamvu yofulumizitsa iyi. Panali munthu kalekale dzina lake Enoki. Pamene chinthu chatsopano chinabwera, pamene china chake chinabwerapo ndipo chinati, chabwino tsopano ife tikuyenera kubwerera ku sukulu yakale, kapena ichi icho kapena chinacho. Enoki anayenda ndi Mulungu. Chilichonse chimene Mulungu anati achite, Enoki sanaphonye mawu amodzi. Iye ankayenda ndi Mulungu. Kodi iye anali chiyani? Iye anali mwana wa Mulungu. Iye anali mphungu imene inayitanidwira tsiku limenero. Ndipo pamene nthawi inadzafika, iye anali wodzaza kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Kumbukirani, iye anali atayenda zaka 500 kapena zochulukirapo pamaso pa Mulungu. Ndipo panalibe nthawi imodzi imene iye anaphonya mawu ake. Palibe nthawi imodzi imene iye sanakhale khalidwe labwino. Palibe nthawi imodzi imene iye anachita koma kusunga umboni. Chilichonse chimene Mulungu anamuwuza iye kuti achite, iye anapita ndi kukachichita icho. Panalibe kukangana nazo izo. Iye anangopita kukachita izo. Zilibe kanthu chimene wina aliyense angaganiza, iye anapita ndi kukachita izo. Chifukwa chiyani? Iye anali wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Ndipo pamene inafika nthawi yoti munthu wokalambayo afe, Mulungu anangotsitsa makwerero ndipo iye anakwera kupita kwawo. Iye anamufulumizitsa iye ndipo anatengera thupi lake la chivundi mwamba mu mkwatulo. Amen. Meneyo ndi mphamvu yofulumizitsa ija. Yang'anani pa Eliya, ntchito yake idatha pa dziko lapansi. Iye anali wokhuta kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Iye anawatsutsa mametedwe a Jackie Kennedy amenewo mu tsiku lake. Iye anali atamuuza Yezebeli kalamba zimene iye ankaganiza za iye. Iye anawawuza alalika amenewo ndi ansembe chimene chinali chabwino ndi choyipa. Ndipo iwo sanamukhulupirire iye. Koma iye anawadzudzula akazi openta nkhope amenewo ndi zinthu moyipa kwambiri. Ndipo iye atakhuta kwambiri mphamvu yofulumizitsa imeneyo mpaka panalibe chimene chikanamuvulaza iye. Mulungu anali atamudyetsa iye kuchokera miyamba. Anamutulutsako iye ndipo anakamuyika iye pambali. Ndipo iye anali atakhuta kwambiri mphamvu yofulumizitsa. Inafika nthawi yoti afe. Yodani anatseguka ndipo iye anangoyenda. Anatsitsa galeta ndipo anamutengera iye kwawo. Atakhuta kwambiri mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Iye anakhala woona mwana weniweni wa Mulungu. Iya. Zindikirani, iye anali ndi wolowa mmalo, ndipo dzina lake anali Elisha. Ndipo Elisha anali ndi magawo awiri, mphamvu yofulumizitsa iyi. Mukuona, iye anali ndi magawo awiri ayo. Tsopano, iye analalikira kwa pafupifupi zaka 80, kapena iye anali pafupifupi usinkhu wa zaka 80. Iye anadwala ndipo anafa. Tsopano, iye sanapite kwawo monga Eliya anachitira. Mukuona awiri onsewo akuyimiridwa amenemo mu mpingo. Oyera ena amapita ndipo ena akupumula. Koma zindikirani, pamene Eliya anatengedwera mwamba mu mkwatulo, ndiye Elisha anakagona mwa Mulungu. Atakhuta mphamvu yofulumizitsa. Tayang'anani pa uneneri wake iye asanafe. Mukuona, tsopano ndiloleni ine ndikuonetseni inu. Ine sindikusamala ngati inu muli wakufa kapena kumene inu muli. Mphamvu yofulumizitsa imeneyo sichokapo. Zaka ndi zaka pambuyo pa imfa yake, nyama yake inali itavunda. Mphutsi za pakhungu zinali zitayidya iyo. Koma iwo anali atanyamula munthu wakufa tsiku lina, anamuponyera iye pa mafupa amenewo. Ndipo pamenepo panali mphamvu yofulumizitsa yochuluka mpaka munthuyo anabwerera ku moyo kenanso. Haleluya! anamuukitsa iye kwa akufa chifukwa mphamvu yofulumizitsa ija imene inali pa oyera wa Mulungu ameneyo sinamusiye konse iye inatsalira mafupa amenewo.
Oh,
kumbukirani, ife ndi nofu wa nofu wake, fupa la mafupa ake. Ngati ife tili mkwadidu wake, infa sidzavutitsa mphamvu yofulumizitsa imeneyo nkomwe. Ngakhale mphutsi za mthupi zidaononga thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Ulemerero kwa Mulungu, chimene sindikudziwa chimene ndinganene. Ndichiyembekezo kwanji kwa bambo wachikulire monga ine, odziwa kuti ndikuona kutha kwa nthawi yanga kutaliko posachedwa apa ngati usinkhu wa zaka 56. Kuyambira ndili nyamata wang'ono kwambiri ine ndayima pano, yesetsa kuti ndilengeze ichi, koma ndikudziwa kuti mwa ine mulibe chabwino chimene ndili nacho, palibe chimene ndachita. Koma mwa ine muli mphamvu yofulumizitsa ija. Iyo inandifulumizitsa ine tsiku lina kuchoka ku zinthu za mdziko ngati mnyamata kupita ku moyo wa mnyaya. O zinthu zimene zachitika, ine ngaonapo masomphenya, ndanenapo tu zinthu, iye sanalole kalikonse kuti kalephere. Ine ndayankhulapo malilime ena, ine ndanenerapo, ine ndachitapo zinthu zimenezo mwa mzimu wa Mulungu umene umakhala mwa ine. Ndiyo mphamvu yofulumizitsa ndikudziwa kuti tsiku lina muomboli wanga ali moyo tsopano, ndipo tsiku lina pamene iye adzabwera mafupa awa adzauka kenanso kuti apite kukakomana naye iye mumlengalenga. Inu mukhoza kundika ine mnyanja kulitentha ilo kulikonse kumene inu mukufuna. Mphamvu yofulumizitsa imeneyo ndi yamuyaya. Ine ndikumverera Istara pakali pano. Inde bwana, ndakhala nayo kwa zaka. Ili mwa ine, ili mwa inu. Ngati inu zimu mene unamuukitsa Yesu kwa kufa, ukhala matupi anu akufa, iwo wakufulumizitsani inu ku zinthu za mdziko kupita ku mawu a Mulungu okha. Iwo wakufulumizitsani inu kuchoka ku moyo uno kupita ku moyo wa muyaya. Inu amene munali akufa mutchimo ndi mzolapa, tsopano mwafulumizitsidwa pamodzi kuti mukakhale m'malo a mwambamwamba pamodzi ndi Khristu Yesu. Kuseyama pamana ochokera kumwamba kuona dzanja la Mulungu likuonetseredwa kutsimikizira lonjezo la tsiku lino. Monga zinali masiku a Nowa, chomwe chonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Iwo ankadya, kumwa, kukwatira, kuperekedwa mukukwatiwa. Ndipo monga zinali masiku a Loti, chomwe chonso izo zidzakhala mu maola amene mwana wa munthu adzaululidwa pa dziko lapansi. Osati mwana wa Mulungu kenanso, mwana wa munthu kubwerera ngati uthenga wa uneneri wa tsiku lotsiriza pamene mphungu imeneyo idzakhala ikuuluka. Osati mkango, osati ng'ombe mumbado wa nsembe. Mukuona nthawi iliyonse ulamuliro wa chipembedzo unkapita kukakumana ndi chitsutso cha ulamuliro wa ndale cha mdziko, pamene mkango unadzuka mphamvu ya chipembedzo iyo inapita kukakomana ndi mphamvu ya Chiroma. Ndipo kenako pamene linafika ora la nsembe, ng'ombe inapita chifukwa iyo ndi chamoyo cha nsembe cha Ambuye. Kenako panabwera okonzanso kutsika kudutsa mu mibado ya mpingo, kunabwera nkhope ya munthu. Ndipo okonzanso analipo kuyambira kwa Rutha, Wesley, Kavini kupitilira mpaka musi mbado wa Chipentekoste. Koma mu uthenga wotsiriza umene unapita, kunabwera mphungu yowuluka. Ndi nthawi ya mphungu, nthawi yowulula. Mawu a Mulungu akuonetseredwa, mawu a Mulungu kutsimikiziridwa. Oh, ana, yendani kulowa mu ubatizo wa mzimu woyera uwu. Dzaloweni ndipo mudzakhulupirire izo ndi mtima wanu wonse. Mulungu akudzadzani inu. Taonani apa tsopano, ndikupeza tsopano, kumbukirani, ndife nofu wa nofu wake ndi fupa la fupa lake. Monga Mulungu anaukitsa mafupa ndi nofu wake kuchokera m'manda, iwo sangathe kumubisa munthu amene ali ndi zogwirizitsa. Imfa singathe kumutenga iye. Yesu anati, onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine. Ine ndidzawaukitsa iwo pa tsiku lotsiriza. Oh my, Istara, wanji, ife tili mu Istara kumene, pamene iye anauka, ife tinauka ndi iye. Iye anatumiza ntiradi, ife taugwirizira iwo, ngati ubatizo wa mzimu woyera. Iye ndi wa moyo kosatha, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ahebri 13:8 amatsimikizira zimenezo. Iye ndiye mweyo umesia wake iwo odzozedwa amakhulupirira zimenezo. Kodi mesia ndi chiyani? Mesia ndi mmodzi wodzozedwayo. Ndipo tsopano ngati iye anali mesia pokhala mmodzi wodzozedwayo wa tsiku limenelo kuti akakwaniritse mawu a Mulungu kuti adzakhale muombori ndi wodzozedwayo, ndipo Mulungu anaukitsa thupi limenelo. Mkwatibi wake ndi wodzozedwa wa tsiku lino. Iwo anaukitsidwa kale ndi iye mu chiukitsiro chifukwa awiriwa ndi mmodzi. Amen. Ine ndikanakonda ndikananenera izo momwe ndikuzionera izo. Ndikanakonda ndikanakhala ndi maphunziro amene ndikanachita ndi izo. Mukuona ine ndikuyembekeza kuti inu mukuziona izo. Ine ndikuyembekeza Mulungu, mzimu woyera umatsika pamenepo ndipo umadzayika izo mu mtima mwanu kuti muone chimene ine ndikutanthauza. Chiukitsiro, ife tili mu chiukitsiro tsopano, ife tikukhala ndi iye mu chiukitsiro, koma iwo okha amene ali ndi moyo. Osati iwo amene alibe moyo, iwo sangaudziwe iwo, iwo sadzaudziwa konse iwo. Iwo azidzapitilira kumaganiza kuti akulandira mzimu woyera akupulumutsidwa, ndipo mkwatulo udzakhala utatha ndipo wapita. Anati Eliya anabwera kale, ndipo iwo anachita mwanjira imeneyo, ndipo inu simunazidziwe izo. Mukuona, zindikirani, imfa simayimitsa mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Zindikirani, imfa singathe kuyimitsa iyo. Inu mukuti chabwino amayi anga anali mkazi wodzazidwa ndi mzimu. Abambo anga ine sindinamuonepo mwamuna wodzaza ndi mphamvu monga abambo anga. Koma iwo anafa, mbale Branham. Ndithudi izo sizinayimitse mphamvu yofulumizitsa. Mose anali nayo mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Inu mukukhulupirira zimenezo? Panali pasanakhalepo munthu wonga iye pa dziko lapansi mpaka Yesu, pakuti iye sanangoona masomphenya kokha, ankayankhulana maso ndi maso ndi Mulungu. Ngakhale neneri wamkazi Miriamu anatsutsa mawu ake tsiku lina, iye anati, kodi iwe sumamuopa Mulungu? Umulingalire mtumiki wanga Mose. Palibe wina mdziko wonga iye ora lino. Sipanayambe pakhala paliyense wonga Mose. Ine ndimayankhula ndi Mose. Koma iye ananena chiyani? Chimene sichinali choonadi. Mukuona, ine ndimayankhula ndi Mose. Kodi iwe sukumuopa Mulungu? Usanene mawu omutsutsa iye. Ndipo pomwepo iye anakanthidwa ndi khate ndipo amafa. Iye sanakhale moyo nthawi yayitali pambuyo pake. Mose anamupempherera iye. Ndipo Mose anabwera pamwamba pa phiri pa zaka 120 za utumiki, kapena zaka 80 za utumiki, zaka 120 za moyo. Anabwera pamwamba pa phiri ndipo anakafa, ndipo anakayikidwa mchigwa. Koma mphamvu yofulumizitsayo inali pa iye. Pafupifupi zaka 800 zinapita ndi uyu apa atayima pa phiri la chiwalitsiro. Amen. Kodi iye anali chiyani? Iye anaphatikizidwa mu chiukitsiro chimenecho. Ndithudi iye anali. Iye anali ndi mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Apa iye anali atayima. Tamuonani Yobu, Abrahamu, Isaki, oyera pa tsiku la chiukitsiro. Mawu aukulu uja umene Yobu ndi onse aiwo ankadziwa kuti ukanadzabwera. Pamene iye anati ndikudziwa muombori wanga ali moyo mahandirede ndi mahandirede azaka Khristu asanabwere. Ilo kwenikweni bukhu la Yobu linalembedwa Genesisi asanakhalepo. Iwo amatero bukhu lakale kwambiri mu Baibulo, ndipo mu mayesero ake ndipo monga ife tikudutsamo tsopano. Ndipo mkazi wake ngakhale chinthu chapafupi kwambiri kwa iye pa dziko lapansi anati bwanji osamutukwana Mulungu ndi kufa imfa. Iye anati iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Ambuye anapereka, Ambuye watenga, lidalitsike dzina la Yehova. Ndipo kenako pamene mzimu wa Mulungu unadza pa iye, ndipo iye anayamba kunenera. Iye anati ine ndikudziwa muombori wanga ali moyo. Ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi lino ngakhale mphutsi za mthupi zidawononga thupi ili. Komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Ndipo iye anapanga malo oti adzadzike poyekha. Iye anati tigula malo awa. Anagula kumeneko ndipo anadzika yekha. Pambuyo pake kunadzabwera mwamuna wotchedwa Abrahamu. Mpingo ukukula ukukwera mwamba. Abrahamu chabwino tsopano. Iye anali ndi zogwiriziritsa za Mulungu na Yesu moyo wosatha. wamuyaya chifukwa Mulungu anamuitana iye.
Sobano zindikirani, pamene iye anafa kapena Sara adafa, iye anagula kachidutso kamalo mu Palestina pafupi ndi manda a Yobu, ndipo anamuyika Sara. Abrahamu anamwalira ndipo anayikidwa manda pamodzi ndi Sara. Abrahamu anabala Isaki, ndipo Isaki pamene iye anafa iye anagona ndi Abrahamu mu gawo lomwero la nthaka. Tsopano pamene Isaki anabala Yakobo, Yakobo anafera kutali komwe mu Igupto. Koma pokhala neneri tsopano ndi chogwirizitsa ichi, mphamvu yofulumizitsa iyi, iye anati, usadzandike ine kuno Yosefe, bwera kuno mwana wanga neneri, ika dzanja lako pa ntchafu iyi imene Mulungu anayirumalitsa. Ulumbire kwa Mulungu wakumwamba kuti sudzandika ine kuno. Kodi munali chiyani mwa munthu ameneyo? Chifukwa chiyani Igupto sikunali kwabwino basi ngati malo ali onse? Iye anali neneri, iye ankadziwa kumene chiukitsiro chimenecho chikanati chidzachitikire. Sikuti kukanakakhala ku Igupto, kukanakakhala ku Palestina. Anati, ika manja ako pa ntchafu yanga yolumala, ndipo iwe ulumbire pa Mulungu amene ndamutumikira. Ndiwe mwana wanga neneri, kuti sudzayika mafupa anga kumusi kuno, udzanditengere ine uko ndi kukandiyikako ine. Yosefe pokhala neneri nayenso anayika manja ake pa abambo ake olumala. Anati, ndikulumbira pa Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Yakobo, sindidzakuyikani inu kuno. Iwo anamutenga iye ndipo anakamuyika iye mu dziko limenero. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Pamene Yosefe anamwalira iye anati, musadzandiyike ine kumusi kuno, musadzandiyike ine kumusi kuno. Chifukwa chiyani? Mulungu ndi Mulungu paliponse, koma iye amakhala ndi dongosolo. Yosefe anali neneri, iye anati, tsiku lina mvetserani mawu ake, Ambuye Mulungu adzabwe adzakuchezerani inu ndipo adzakutulutsani inu mu dziko lino. Ndipo pamene muzidzapita mudzatenge mafupa anga. Mphamvu yofulumizitsa ija inali mafupa amenewo. O, ngati mzimu wa iye amene anaukitsa Khristu kwa kufa ukhala mwa inu, iye aponso adzafulumizitsa matupi anu achivundi. Musadzayike mafupa anga kumusi kuno, mudzawayike iwo kuntunda uko ndi awo alonjezo. Amene Yesu anabwera apa ine ndili ndi lemba apa Matei 27:51. Amene Yesu anauka kwa kufa, Yobu anaziona izo zikubwera, anati, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo masiku otsiriza, iye adzayima pa dziko lapansi ili. Ngakhale mphutsi zapakhungu zitaononga thupi ili, komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu. Ine ndidzamuona iye. Iwo ankadziwa ameneyo anali neneri. Abrahamu anali neneri. Isaki anali neneri. Yakobo anali neneri. Yosefe anali neneri. Ndipo iwo anali ndi mvumbulutso la Mulungu mogwirizana ndi mawu ake. Ndipo pa mmawa wa Istara umenewo, pamene mmodziwo anabwera ndi kudzawombola onse amene anakhulupirira pa iye, iwo anauka nawonso mogwirizana ndi Baibulo. Mphamvu yofulumizitsa imeneyo inabwera mʼmanda a Yobu, kumene kunalibe ngakhale fumbi lodzala musupuni la mafupa ake lidatsalira. Adadutsa mahandirede onse amenewo, ndi mahandirede ndi mahandirede a zaka. Mafupa ake anali ataola. Iwo anabwereranso mbuyo, ndipo anabwereranso ku mikweya ya pa dziko lapansi, ndipo fumbi chabe la phulusa linali pamenepo. Komakomabe pamene mphamvu yofulumizitsa ija mogwirizana ndi mawu a Mulungu kwa lonjezo, mahandirede ndi mahandirede inde zaka masauzande zikadutsa, pamene mphamvu yofulumizitsayo inadzatulutsidwa kuchokera mʼmanda, Yobu, Abrahamu, Isaki, Yakobo, onse aiwo anadzatuluka mʼmanda limodzi ndi iye. Baibulo linanena chomwecho, Matei woyera mudwa 27 ndi ndime ya 51, iyo inati, ambiri a oyera amene anagona mu fumbi la dziko lapansi anaukitsidwa ndipo anatuluka mʼmanda limodzi ndi iye pamene iye anabwera pa mmawa wa Istara. Chifukwa chiyani? Iwo anali ndi chogwirizitsa chimenecho, iwo anali ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo, mwaona, ndipo anauka kwa akufa, ndipo anapita ndi iye mu chiukitsiro, anasangalala ndi chiukitsiro limodzi ndi iye, chifukwa iwo anali atadzazidwa ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Iwo anali ndi chisindikizo chenicheni cha Istara. Chabwino, ndikumukuti ndikanakonda ndikanakhala mu chipangano chakale. Dikirani miniti. muoyamba wa Atesalonika mutu wa folo ndime ya 16 ine ndikufuna ino kuti muwerenge zimenezo. Ine sindikufuna kuti mukhale osadziwa abale za iwo amene akugona kuti mungachite chisoni ngakhalenso monga ena amene alibe chiyembekezo. Pakuti ngati tikukhulupirira kuti Yesu anafa ndipo anaukanso tsiku lachitatu, osati kudzipangitsa kukhulupirira, koma ife timakhulupirira zimenezo. Lomwenso iwo amene akugona mwa iye Mulungu adzawabweretsa pamodzi ndi iye. Woyera achipangano chatsopano ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo adzauka nawonso pakudza kwake kwachiwiri, motsimikiza monga woyera achipangano chakale ndi mphamvu yonse yofulumizitsa pa mafupa awo ndi kusandulika ndi mphamvu ndi zina zotero zimene zinaonetseredwa za Mulungu. Aneneri amenewo amene mawu a Mulungu ama zako iwo anaukitsidwa ndi iye pa mmawa wa chiukitsiro umenewo. Ndipo ndi lonjezo la Mulungu kuti aliyense amene ali mwa Khristu Yesu adzabweranso ndi iye mu chiukitsiro chake, mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu pa mafupa. Nzosadabwitsa ife timayika manja pa odwala, nzosadabwitsa timakondana wina ndi mzake, ndife abale ndi alongo, ife tisamadane wina ndi mzake chifukwa timakonzedwa ndi mawu a Mulungu. Ife tizikondana wina ndi mzake ndi kumalemekezana wina ndi mzake. Inu mukudziwa ngati simutero izo sizidzakuthandizani inu. Ali munthu wang'ono wakhala pomwe pano amene pansi pa mpingo uno tsopano. Masiku angapo apitawo, munthu ameneyo amakhulupirira, mnyamata wachikulire anali ndi khansa pa khutu lake, ndipo iye sakananena kanthu za izo. Iye ankagwira ntchito kuntunda uko ku nyumba. Ine ndinali pa ulendo kasaka ndi iye kuntunda uko ndi abale a Mosley ndi mbale Dawson kuno. Ife tinali kuno tikusaka mwana wa mbale William, ndipo ine ndinapezeka ndikuyang'ana pa khutu lake, ndipo ine ndinaona khutu lake lonse litatupa. Ine ndinati, chavuta ndi chiyani Donovan khutu limenero? Iye anati, mbale Branham, izo zakhala zilipo kwa nthawi yayitali, ine sindikudziwa. Ine basi ndinangomugwira iye pa dzanja pamenepo, imeneyo inali khansa yayikulu pa khutu lake. Sindinanenepo liwuli modzi, ndinangoligwira ilo, ndipo ndinaganiza, mbale wanga, tsiku limodzi kapena awiri zitachitika zimenezo, panalibe ngakhale chipyera chotsalira pa ilo. Unali ulemu wake mwa Mulungu wakumwamba ndi mphamvu yake yofulumizitsa. Zinapha khansa imeneyo ndipo zinapulumutsa moyo wa Donovan Wirtz kumbuyo uko uko nkulondola. Kodi zinthu izi ndi ziti? Taonani kuno anthu kuno mu Phoenix. Tayang'anani pa ino anthu amene mwakhulupirira izi. Tayang'anani pa anthu amene ali ndi ichi, amene amayika manja awo pa ino. Onani chimene chimachitika. Ndi mphamvu yofulumizitsa. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati wadzayika manja awo pa odwala, mphamvu yofulumizitsa imeneyo, mphungu kwa mphungu, china chake chichitika. Tsopano mphungu kwa khwangwala sizigwira ntchito. Mphungu kwa mphungu imauka kuchokera kukhola kupita kuzakumwamba. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira, pamene awiri onse ali muzikhulupiriro. Taonani mphamvu yofulumizitsa yomweyo ya Mulungu ikuyimiridwa mwa aneneri awiri awa, Eliya ndi Elisha. Zindikirani mawu omwewo, mmodzi wa iwo akutengedwera mwamba, winayo akukwatulidwira mwamba. Kutengedwera mwamba ndi kukwatulidwira mwamba, mukuona? Iye anatengedwera mwamba, ife tidzatengedwera mwamba. Kutengedwera mwamba ndi iwo kukakumana nawo mu mlengalenga. Kutengedwera mwamba kukakumana nawo mu mlengalenga. Zindikirani mbalame imayenera kukhala ndi mapiko awiri kuti izizilinganiza yokha. Mkulondola uko Eliya anali phiko lotanthauziridwa. Eliya, Elisha anali phiko la chiukitsiro. Mukuona? Awiri onsewo pamodzi limira oyera amene ali moyo ndi oyera amene anapita. Kumbukirani kufulumizitsidwa kuti aone zakale makatani, momwe anthu awa anafulumizitsidwira kumbuyo uko kuti aone kupyora katani ndi kudzaona pansi mu nthawi ino. Aneneri amenewo, tayang'anani pa Paulo ananena mu masiku otsiriza momwe anthu awa akanati adzakhalire kuchita ndi kudzitcha okha a Khristu. Iye anali mneneri wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa, anaoneratu izo zikukwaniritsidwa. Ife tikukhulupirira zimenezo. Si choncho ife Iye analandira mphamvu yofulumizitsa. Tayang'anani pa mphamvu yofulumizitsa lero. Ikuneneratu zinthu. Popanda chochitika chimodzi chosowa. Popanda nthawi imodzi imene iyo imalephera. Mphamvu yofulumizitsa. Osati mphamvu ya munthu, mphamvu ya Mulungu. Mphamvu mtheradi wa Isitara. Yesu waukitsidwayo amene anatumizanso mtheradi kudzatitsimikizira ife kuti tinafulumizitsidwa kale ndi iye. Zindikirani, inu mukukumbukira kabukhu kakang'ono amuna amalonda pano. Kuyang'ana kupyola katani la nthawi. Ine ndikuyamba kukalamba modziwa kuti masiku anga akufupikira. Ine ndimapeza kwenikweni. Ine ndimayimba kachidutswa kakang'ono kaja kamene madona awo anayimba kanthawi kapitako. Ndakhala nayo iyo kapafupifupi zaka 18. Wente tsopano. Ine ndikufuna tikambirane izo Ambuye. Ndikupita kunja uko, ndikuyamba kupemphera. Ndikatero mphamvu yofulumizitsa ija imabwera. Ine ndapumula. Ine ndinayang'ana pamwamba pamenepo. Ine ndinati, ndikuyang'ana kutali. Ine ndikukumbukira mawa umenewo ndidatengedwera kudutsa. Ndipo mkazi wanga adakhala kumbuyo uko, adagona pabedi yomweyo ndi ine mawa umenewo. Ine ndinanyamulidwa mwamba, ndipo ndinayang'ana mwamba, ndipo ndiuyo apo akugona. Ine ndinati, ngati ine nditi ndichite chilichonse kwa Ambuye, iwe kuli bwino ufulumire mnyamata. Iwe wadutsa fifite. Kenako mzimu woyera unanditengera ine kutali, ndipo ndinayang'ana kumeneko. Ine ndinawaona oyera amenewo motsimikiza basi monga ine ndayima pano pa desiki iyi ndi bukhu lopatulika ili lili apa. Ndi mtumiki wauthenga. Kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye, koma chimene chinadzachitika ngati ine ndinatero. Ine ndikufuna inu mundiwuze ine za icho nthawi iliyonse. Kodi izo zakhala mwangwiro pa nsanja nthawi iliyonse? Kodi izo zinachitikapo monga momwe iye ananenera? Ichi chinali pakuti atero Ambuye. Ine ndinayima pamenepo, ndinayang'ana pa nthawi imeneyo. Ine ndinaona mateni a masauzande kuchulukitsa masauzande akubwera, amuna achichepere ndi akazi akuthamanga, akuponya mikono yawo mondikumbatira ine, akukuwa. Ine ndinayang'ana kumbuyo, ndipo ndinadziona ndekha nditagona pabedi. Oh Ambuye, ndiloleni ine ndiyang'ane kudutsa katani la nthawi. Ndichiyani chimenecho? Ndi mphamvu yofulumizitsa imene idzatitengere ife kutali. Mphamvu yofulumizitsa yekulu imeneyo. Mphamvu yofulumizitsa inabwera masiku otsiriza ano. Ndicho chimene ine ndadzera kuno ku Arizona pakali pano. Pali anthu ambiri akhala pomwe pano, anayima pomwe pano ku Phoenix. Ndipo anandimva ine ndikukuwuzani inu kuchokera pa nsanja iyi, pakuti atero Ambuye ndi angati akukumbukira zimenezo. Tsopano pitani, china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ine ndinaona Angelo 7 akubwera. Kodi Life Magazine sinalembe zimenezo pamene chifunga cha iwo chinayandama modutsa apa mairosi 27 kutalika ndi mairosi 30 chopinga sa? Kodi si Fred Sothman ena awa Jean Norman iwo akhala kumbuyo uko? Anayima pamenepo pamene Angelo 7 amenewo anaonekera pamenepo pa phiri. Izo zinagwereza mapiri kwa mairosi kuzungulira monga choncho. Apo panayima Angelo 7, ndipo anaponya lupanga mdzanja lako, anati, pita kwanu ndipo ukatsegule zisindikizo zisanu ndi ziwiri izi zimene zaperekedwa. Ndipo ndi izi apa, chisinsi choona chachikwati ndi chilekano ndi mbewu ya serpenti. Ndi zinthu zonse izi zomwe akhala akukangana. Ndi pakuti atero Ambuye. Ndi chiyani chimenecho? Mphamvu yofulumizitsa ikubwera kumpingo kumukonzekeretsa iye. Ora lino limene ife tikuyandikira. Mphamvu yofulumizitsa. Oh Mulungu, tithandizeni ife kuti tirandire iyo. Tithandizeni ife kuti tizikhulupirire izo. Mwaona, zimangotengera pakhalidwe limene inu mutengere kwa izo. Kaya izo zikuchitirani inu wina uliwonse kapena ayi chonchobe. Mukuona, inu mukuyenera kukhulupirira zimenezo. Inu simukuzikhulupirira izo. Izo sizingakuchitireni inu ubwino uliwonse. Momwe Samueli wakale anema pamenepo pamaso pa anthu amenewo, ndipo anati, kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye, koma chimene chinadzachitika? Kodi ine ndinayamba ndakupemphanipo inu ndalama zanu? kuti ndizikhalirapo moyo.
Ayi,
koma ife tikufuna mfumu muli monse. Umo ndi momwe mpingo ulili lero. Iwo akufuna malingaliro awo omwe. Iwo sangakhale ndi chidwi nkomwe pa iwe. Iwo amayenda mozungulira pamenepo. Chabwino, izo zimangoonetsera mphamvu yofulumizitsa palibepo pamenepo. Oh, inu mukuti chabwino ine ndinayankhula malilime, ine ndinalumpha ndipo ndinafuula. Ndizo zonse zabwino. Koma ngati mphamvu yofulumizitsa iyo ili pamenepo, inu mudzazindikira monga mphungu yaing'ono ija, amenewo ndi amayi ake, amenewo ndi mawu. Ndizo pakuti atero Ambuye. Ndi chimene Mulungu analonjeza, ndi chimene chinanenedweratu, ndicho ndendende chimene chinachitika. Ife tapeora mthunzi uliwonse wakukayikira, mogwirizitsa tili muchukitsiro pakali pano. Oyera akukonzekera kunyamulidwa mwamba. Chotero Yesu wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa iye anati, ngati inu mungaonongeka chisuyu, amene anakutengerani inu zaka 40, inu munaganiza kuti mumumange, ine ndidzamudzutsanso iye masiku atatu. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani Yesu ananena zimenezo? Ndikufuna ndikufunseni inu. Chifukwa chiyani Yesu ananena chinthu choterocho? Iye ankadziwa kuti iye anali. Amen. Ndikanakonda ndikanazipanga izo kukhazikika. Iye ankadziwa yemwe iye anali. Iye ankadziwa kuti mawu aliwonse Mulungu anali atawalemba mmenemo za iye. Iye anali atakwaniritsa izo. Iye ankadziwa kuti iye anali amene Davide ankamukamba. Kodi inu mukudziwa kuti inu ndinu amene Baibulo limawakamba? Kodi inu mukudziwa kuti malo anu ali mwa Khristu? Ngati inu muli mwa Khristu, ndinu cholengedwa chatsopano. Kodi mukudziwa kuti mawu awa ali ngati moyo wa tsiku ndi tsiku kwa inu? Bwanji, ndithudi, ndizanu, ndinu mphungu, ndicho chakudya chanu. Iye ankadziwa kuti mwamphamvu ya Mulungu iye akanadzachita izo. Chifukwa izo zinaloseredwa kuti iye akanadzachita izo. Ndi chifukwa chake iye sankachita mantha kunena, pasulani kachisi uyu. Ine ndidzamudzutsa iye masiku atatu. Chifukwa Davide anati, ine sindidzasiya moyo wake mu Gehena. Ngakhalenso ine sindidzalola oyera wanga ameneyo kuti aone chivundi. Iye ankadziwa kuti palibe khungu limodzi la thupi lake likanawonongeka. Ndipo ilo limawonongeka mu maola 72. Iye anati, pasulani kachisi uyu. Ine ndidzamudzutsa iye kenanso masiku atatu amenewo. Chifukwa chiyani? Iye anali wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo imene inafulumizitsa mawu aliwonse. Iye anayang'ana mbuyo ndipo anawaona mawu aliwonse amene Mulungu analemba za iye, ndipo neneli anati iye anakwaniritsa izo. Iye ankadziwa kuti izo zikanadzakwaniritsidwa nazonso. Tsopano, mawu aliwonse amene Mulungu ananena, kodi mzimu wanu unanena ameni kwa iwo? Iwo akwaniritsidwa mmoyo wanu monga wokhulupirira? Kodi inu mumabweza mbuyo pachina chake kuti chabwino, mpingo wanga umaphunzitsa mosiyana? Ndiye usamale khwangwala. Zindikirani, mphungu zimakhulupirira, sipamakhala kukayikira kwa izo. Izo zimawakhulupirira iwo. Zindikirani. Tsopano, iye ankadziwa kuti izo zikanadzachitika chifukwa mawu anati iwo anali. Ndipo mawu aliwonse olembedwa za iye ankayenera kuti adzakwaniritsidwe. Iye ankadziwa kuti iwo analembedwa mwa mphamvu ya Mulungu. Ndi aneneri oyera amene analosera kuti iye akanadzachita zimenezo. Ndipo ulosi sumalephera nkomwe. Iwo sungatero. Mawu a Mulungu sangalephere. Ndipo analembedwa mu mwa mzimu kuti ndipo tsopano nawonso mzimu umene unamuukitsa Yesu kwa kufa ngati iwo ukhala mu umunthu wanu, thupi lanu, iwo udzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi. Iye liwombereni ilo, liwotcheni ilo, chitani chilichonse chimene inu mukufuna kuchita. Lisekeni ilo, liphwanyeni ilo, likaneni ilo, chitani chimene inu mukufuna kuchita. Mulungu adzalidzutsa ilo, pakuti iye anati iye adzatero. Ndipo oyera aliyense wa Mulungu ali ndi lonjezo limenero mwa iye. Amadziwa kuti icho ndichoonadi. Chotero musaope mbale. Ife tirikale mu isitara. Tayang'anani tsopano pa chiwalitsiro, ife tisanatseke. Chiwalitsiro, chiwalitsiro. Ife tonse tikuyimiridwa pamenepo mu chiwalitsiro. Taonani zimene tikuziona lero. Zindikirani basi zimene ife tikuziona lero. Mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. ife donse tinali kumeneko. Uko kunali oyera akufa, akuimiridwa mwa Mose. Apo panali chukitsiro, ndi Yesu Kristu wa ulemerero. Elisha, Mose, Eliya, ndi Yesu. Onse atema pa phiri. Oyera akufa, oyera okwatulidwa, ndi Yesu wa ulemerero. Oh my.
Chiabwino, ino mukuti, ine ndinamumva nyamata akunena. Iwo adzati, anthu inu, banji, ngatinu mukanakhala ndi mphamvu ya mtundu uwu. Inu mumayenera kupita uko ndi kukawawuza anthu chimene inu mungachite. Zikhale kutali ndi Khristu weniweni kunena chinthu chonga chimenecho. Mukuona, ndithudi, ife sitidzinenera mphamvu, ayi. Koma ife timachita chinthu chimodzi. Pamene Yohane anganapozungulira ndi mphamvu zonsezi pa iwo, anaona Yesu yekha. Ndipo wokhulupirira weniweni woona samasamala kaya iye akuyikira kumbuyo chipembedzo kapena palibe kanthu za icho.
Iye amangofuna chinthu chimodzi chokha, kuti inu mumuone Khristu wa ulemerero ameneyo. Zimapanga kusiyana kulikonse chenicheni chochitika choona cha phiri la chiwalitsiro chimangolemekeza Yesu Khristu yekha. Icho sichinamulemekeze Mose, sichinamulemekeze Eliya, sanadzilemekeze iwo eni, sanalemekeze china chilichonse, koma iwo anamuona Khristu wa ulemerero. Ndipo wokhulupirira woona aliyense, icho ndi chimene chili mu mtima mwake, kuti azilemekeza Yesu Khristu. Ndicho chimene iye akuyesetsa kuti anthu achione. Osati kunena kuti chabwino ngati inu mubwera kudzajoina magulu athu, ngati inu mubwera kudzapanga ichi kapena icho, oh musachite zimenezo. Musachite zimenezo. Onani mawu a Mulungu amene ali Khristu akukulitsidwa ndi kukwaniritsa lonjezo la tsiku lino. Muola lalikulu ili la chiukitsiro. Zindikirani. Ndipo zimawapatsa iwo chisangalalo kudziwa kuti ife tili ndi iye, nofu wa nofu wake ndi fupa la mafupa ake. Ndi chisangalalo bwanji. Ndicho chinthu chokhacho chimene wokhulupirira weniweni amasamala nacho. Iwo samasamala za chipembedzo, iwo samasamala za bungwe, iwo sasamala chimene akazi ena amaganiza. Iwo samasamala ndithudi ayi. Iwo sadzachita zinthu izi zimene akazi enawa amachita. Iwo amuna awa sangachite zinthu zimenezo. Iwo sangakhale ndi kumasasatitsana ndi bungwe lina, kupewa kutulutsidwa ndi kuopa kuti sapeza tikiti ya chakudya. Iwo samasamala za zinthu zimenezo, ndi za mkutu kwa iwo. Pali chokhumba cha mtima chimodzi chokha, ndicho kumuona Yesu Khristu akulemekezedwa. Khalibe lawo likuyenera kukhala ndi Mulungu. Ilo likuyenera mwantheradi kukhala osati china chilichonse, koma ulemerero wa Yesu Khristu wokha. Ndipo kodi Yesu ndi chiyani? Mawu. Kulondola uko, tsopano zindikirani. Ndikuona njira yake yotsimikizidwa yomweyo, ikutsimikizira chiukitsiro chake. Tsopano, icho ndi chiyani? Uona moyo wanu na mawu ake olonjezedwa amene iye anati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kutsimikizira kuti iye akanali moyo. Ine sindikusamala ngati khomo lililonse mdzikoli latsekedwa kwa ine, kuti ine ndi monga ine ndinanenera, ine ndinali 56 tsiku lina. Ine ndikhoza kuchotsedwapo, ndili pa msinkhu wa matenda a mtima. Ine ndili mu usinkhu wina wonse uwu ndi china chilichonse chabwino. Ndikusiyana kotani? Izo sizinapanga kusiyana kulikonse kwa ine pamene ndinali mwana. Izo sizikupanga kusiyana kulikonse tsopano. Ola limene nambala yanga idzayitanidwe ndi khadi langa kuchokera pa lumali. Ine sindikusamala ngati iwo ankadziwa konse kuti ine ndinakhalapo pa dziko lapansi. Izo sizimandipanga ine wosiyana. Iwo sakuyenera kukhala ndi zoyimikidwa zazikulu ndi nyumba zazikulu kuti azinena kuti ndinali kuno pa dziko lapansi. Chinthu chimodzi chokha chimene ine ndikufuna kuti iwo adziwe, kuti adziwe kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo mu mtima mwanga ine ndagwira ntheradi wake. Ndipo ine ndikudziwa kuti tsiku lina ngakhale ine ndikhoza kumizidwa mu nyanja, ndikhoza kukaphedwa ku Africa, sindikudziwa chimene chiti chidzandichitikire ine. Koma chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa, ine ndili ndi mtheradi. Haleluya! Khomo lililonse likhoza kutsekedwa, Izo sizikupanga kusiana pang'ono kwa ine. Ine sindikuyesera kulemekeza munthu wina kapena bungwe lina ngakhale ine mwini. Kapena palibe gulu lililonse, kapena palibe china chilichonse. Ine ndikufuna kuti anthu amuone Yesu Kristu akukitsidwa kwakufa, ndipo mzimu wake ukukhala moyo. Iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zosadabwitsa Yesu anati, musaope, ine ndine Iye amene ndinali wakufa, koma ndili wa moyo kwa nthawi zonse. Pakuti tsopano ife taomboledwa ndi Iye ndipo taukitsidwa ndi Iye. Ndipo tsopano osatitidza khala tikukhala malo a mwamba mwamba mwa Iye. Tsopano pamene ife tili ndi mzimu uwu mwa ife mteradi zimaonetsera kuti zokayikira zonse zachotsedwapo. Chiyani? Kristu akukhala moyo, osati ine ndikukhala moyo, osati ine. Kristu akukhala moyo mwa ine, osati inu mukukhala moyo. Koma Kristu akukhala moyo mwa inu. Chifukwa mawu ake a moyo akukhala mwa inu. Kusonyeza kuti nkhani zonse za Amethodist anu onse ndi Abaptist ndi malingaliro a Chipentekoste china chilichonse zinachotsedwapo. Ndipo Yesu Kristu, monga baphiri lachiwalitsiro aneneri onse ndi china chilichonse chinatsirizika masiku onse achilutera Methodist Presbyteria onse ali bwino. Koma uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mvereni inu Iye mawu a ola lino, ola la zisindikizo. Pamene zinsinsi zonse mbuyo kutaliko, zimene zakhala zikabisidwa zaka zonsezi, ndipo izo zili, piramidi yayikulu ija ya nthawi ija inachotsedwapo, mwala wa pamutu, zipanga izo mwanguli kuti nyenyezi ya Davide idzakhazikike malo ake. Ndipo mpingo waukulu wa Mulungu wa moyo udzaukitsidwe monga mapiko a mphungu, utanyamulidwira uko ku ulemerero. Inde, mutsopano, mutsopano, matupi athu, ndikuyankhula ndi malilime atsopano, ndikunenera, ndikuoneratu, kuyika manja pa odwala, ndipo iwo nkumachira, dziko lakufa ndi zinthu zonse za mdziko. Ife tadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo, ndipo ife tsopano tagwirizira mphamvu. Haleluya! Pamawa wachiukitsiro uja, pamene zisindikizo za imfa zidzacholedwa, tidzauka, haleluya, tidzauka, amen. Mulibe ziwanda zokwanira mu gehena zotilepheretsa ife kuchita izo. Ife tinakonzedweratu ndi Mulungu kwa ola lino. Mawa Mulungu amadzionetsera okha kupyolera mwa ife, ndipo ife tikukhala mukukhalapo kwa Mulungu mwa mawu alonjezo la Mulungu. Kulibe konjerekezi mu gehena amene angandiletse ine kuuka. Alibe chitseko chimene Iye angatseke pa nkhope yanga. Mawa umenewo zisindikizo zamatulidwa. Haleluya! Ndine mfulu, ndine mphungu, sindirinso mukhola, koma ndine mfulu. Ine ndauka kwa kufa, ndalowa mu moyo watsopano wa Yesu Kristu. Osati ine ndekha, koma mamuna aliyense, akazi, mnyamata kapena tsikana amene wakhala pano, amene wadzazidwa mu mzimu wa Mulungu umenewo, ndi cholengedwa chatsopano mwa Kristu. Ndipo inu ndi mphungu. Ife tili amoyo lero, ndipo tikusangalala ndi chikitsiro kwa muyaya. Chifukwa Iye ali moyo, ife tili moyo na fenso. Ndipo Iye akukhala moyo ife, kutipanga ife amoyo. Ndipo mzimu umene unamukitsa Iye kwa akufa wokhala muthupi lathu udzafulumizitsa matupi athu akufa pa isitala ya muyaya yayikulu imeneyo. Ulemerero kwa Mulungu. Oh, tengani dziko, tengani chilichonse chimene inu mukufuna, koma ndipatseni ine Yesu. Amen. Ine ndimankonda Iye. Iye ndi dziko lonse kwa ine. Ndipo chifukwa chakuti inu ndi gawo la Iye, ine ndi gawo la inu. Ndipo inu ndi gawo la ine. Ndipo pali modzi ndife gawo la Iye. Oh, Mkristu, ndimwayotani umene ife tili nawo. Ife tili ndimwayi umene Paulo oyera sana lote atakhala nawo. Ife tili ndimwayi umene Enoki ndi Eliya ndi onsewo sana khalepo nawo. Mwayi umene ife tili nawo tsopano. Ndipo ilipo nkhosa imodzi yaing'ono kutali kwina kwake. Ndipo iye sadzakhutitsidwa mpaka iyo itabwera mukhola. Mwathandizo la Mulungu ndi mwamasomphenya ndi pakuti atero Ambuye ine ndikubwerera kuwoloka nyanja. Nkhosa yaing'ono yotsiriza imeneyo ikhoza kukhala yakuda kumusi uko mwa zonse zimene ine ndikudziwa. Kumene iwo samaganiza nkomwe kuti iwo ali ndi soro, koma Mulungu amadziwa mosiyana. Ine ndikafunafuna mpaka tsiku lotsiriza la moyo wanga kuti ndikayipeze imeneyo kulikonse kumene iyo ili. Ndikuyembekeza kuti sindinamukhumudwitsa aliyense wa abale anga ponena zinthu zokhwima izi. Ine osati kuti sindikufuna kuti muzipita kutchalichi. Ndithudi, ine ndikufuna kuti inu muzipita kutchalichi. Inu muzipita kutchalichi kulikonse kumene inu mukupita. Koma musalole icho chikhale chiyembekezo chanu kunena chabwino ine ndine wa ichi kapena ine ndine wa icho. O mbale Mulongo, mukhale wa Khristu, zipitani kutchalichi, koma mukhale wa Khristu. Amen. Mulole uko, mulole kugwiriziza uko, ngati iko sikuli mwa inu, kukufulumizitsireni inu pakali pano kumoyo. Kodi inu simulandira iwo tsopano? Chipinda ichi chadzaza ndi iwo. Ine ndikumverera iwo ponse pondizungulira ine. Ine ndikudziwa iwo ulipano, mphamvu ya Mulungu, woona wankulu wa masomphenya, woneneratu wankulu amene akhoza kunena zinthu ndipo izo kusalephera, modzi wankuluyo amene akhoza kuyankhula ndipo palibe munthu anganene kuti ayi. Munthuyo akhoza kutsegula ndipo palibe munthu angatseke. Iye amene anali wakufa ali moyo tsopano. Ndipo wa moyo lero kuno mu Phoenix akuyenda pakati pa maluwa obadwa kumenewa. Zosadabwitsa mawa wa Istara umenewo madontho ang'onoang'ono a misozi yamame anali pa tsamba lililonse lakakombo ndi duwa lililonse. Chifukwa chiyani? Ilo linadziwa kuti ilo linadutsitsidwa kupyora munthaka ndipo pena pake pali duwa la muyaya likuphuka. Ilo lidzatenga malo ake tsiku lina. Uko nkulondola. Nzosadabwitsa misonzi ya chisangalalo imatsika masaya athu. Nzosadabwitsa mitima yathu imagwedera ndi kunjenjemera pamene timvelera mphamvu yosintha yomweyo ikubwera mioyo yathu ndi kutidzaza ife, ngakhale potilola ife kuyankhula muchinenero chochokera kumwamba. Ife tafulumizitsidwa kufika mukukhalapo kwake pamenepo kulosera, kuoneratu, kuneneratu ndi chilichonse chikugunda mwangwiro ndi mawu. Ngati izo zikunenera mosiyana ndi izo, musazikhulupirire izo. Koma ngati izo zili ndi mawu, iwo anenedwa kale, pakuti atero Ambuye. Musaope ayi, ine ndine iye amene ndinali wakufa, ndipo wamoyo kwa nthawi zonse. Chimenecho ndi chisindikizo cha Istara cha Mulungu, chimene chimasindikiza chirembo chilichonse cha mawu awa mu mtima mwanu. Kodi chisindikizo ndi chiyani? Inu ndi akalata olembedwa, owerengedwa ndi anthu onse. Inu mukudziwa zimenezo. Koma pamene Mulungu anakutengani inu, iye anakusindikizani inu ndi chisindikizo cha Istara kuti mwaukitsidwa ndi Khristu ndipo ndinu cholengedwa chatsopano. Ngati inu simunasindikizidwe mawa uno, chitani chomwecho pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Ambuye, inu mukumva zimenezo? Talingalirani tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa. Aroma 8:11. Ngati zingakhale kuti mzimu umene unamukitsa Khristu kwa kufa ukukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsanso matupi anu achivundi. Kodi ife tingamayembekezere chiyani anthu? Chatsala ndi chiyani pamenepo? Tayang'anani pa Formosa ndi dziko lonse lapansi, ndipo mabomba atomiki ndi china chilichonse zakonzeka kuti zikanthe dziko, ndipo ndi amanjenje ochuluka ndi mantha ndipo akukuwa. Ndipo zotsanzira zakanema izi zikuchitika kunja uko kumangonena nthabwala za mtundu uliwonse, monga ngati nyamata wang'ono akudutsa pamanda akuimba mluzu usiku.
kuyesera kuwapangitsa anthu kukhulupirira kuti chilichonse chili bwino. Inu musanyengedwe, kudza kwa Ambuye kuli pafupi. Inu munazindikira tsiku lina msodzi anabwera ndipo anadzandiwuza ine nditakhala pansi kutsidya pa gombe kuti mtundu wina wansonga yophasuka kapena china chake kumusi kuno. Ndipo momwe kuti kalekale chivomezi chija chisanagwedeze mu Greece. Somba zonse zimene kawiri kawiri zimadya pafupifupi nthawi imeneyo ya mmawa, izo sizinadye. Chinali chiyani icho? Izo sizinali pamwamba. Nthawi ya chiwiri icho chinachitika, chinthu chomwecho chinachitika. Iye anadziwa pomwepo kuti china chake chichitika. Nsomba zimenezo sizinkadya pa nthawi imeneyo. Ndipo mbalame zonse ndi zinthu zimene zimadya nsomba, izo zinasiya kudya. Kulawirira kumeneko mmawa, ndi pamene izo zimadya. Izo zimangokhala mbali mwa gombe, zimachoka kumphanga ndi zinthu. Pakuti mumamini ti pang'ono okha, ndere za nyanja zimayamba kuwira kuchokera mu nthaka, kuchokera pansi pa nyanja. Mukuona nsomba zimenezo zimadziwa izo zisanachitike. Ndi kupita ku India ndinawerenga pepala linati chivomezi chiyenera kuti chatha. Kwa masiku mbalame zazing'ono sizinkabwerera ku zisa zawo matanthwe. Ng'ombe sizimayima mozungulira malo obisalamo pansi pa munthunzi pakutentha kwa tsiku. Nkhosa zinayima pakati pa munda zinatsamirana ina ndi nzake. Izo sizimapita ku mtunda kuzungulira miyala imeneyo masiku awiri kapena atatu chivomezi chisanachitike. Chifukwa chiyani? Nkhosa zimenezo zinkadziwa izo. Izo zinkadziwa kuti china chake chichitika. Mbalame zimenezo zinkadziwa kuti china chake chichitika. Mbalame za madzi zimenezo zinkadziwa kuti china chake chichitika. Nsomba zimenezo zinkadziwa kuti china chake chichitika. Ndi Mulungu yemweyo amene anatsogolera nyama zimenezo kulowa muchombo. Kodi inu simukuona anthu odzazidwa ndi mzimu? China chake chikukonzekera kuti chichitike. Musayang'ane china chake chachikulu chapa dziko lonse chimene chikusesa, palibe koma kudza kwa Ambuye Yesu. Kumbukirani, Mungu kumbukira mawu ndi lonjezo la Ambuye. Kodi simubwera mofulumira? Chokaniko kumakoma akulu amenewo. Chukitsiro chaandikira tsopano. Ngati pali wina wake pano amene sakudziwa kuti adzapita mu chukitsiro chimenecho, ndipo sakutsimikiza kuti ali nayo mphamvu ya chukitsiro imeneyo ikukhala mwa iwo, ngakhale mphutsi zapakhungu zidzaononga ilo, ngakhale bomba la atomiki lidaphulika pakati panu, izo sizidzaononga konse mphamvu yofulumizitsa imeneyo ya chukitsiro. Ayi ayi mlongo mbale, dzina lanu lofunika linayikidwa pa bukhu la moyo wa mwana wa nkhosa kutali uko. Palibe munthu angalifufute ilo. Palibepo zofufutira zokwanira mu dziko kuti zifufute dzina lanu kulichotsa mu bukhu kumeneko kumene magazi ake anagula izo. Ngati simukutsimikiza za zimenezo, musati musatengerepo mwayi pa izo tsopano. Mukuona inu mutha kutenga mwayi wodutsa pa chotchinga kwina kwake ndipo osaphedwa, koma simudutsa pa chotchinga ichi. Ayi ayi, inu muzipeza izo. Inu simukusowa kuti mutero. Pali kuwala kofira kukuthwani matsopano. Lambalalani, lambalalani malingaliro anu omwe. Lambalalani zinthu za mdziko. Bwerani, tiyeni tiukitsidwe limodzi mu nthawi ya Istara yopambana iyi, chikondwerero cha chikulu cha Istara. Kodi mungakondwerere iyo mu mtima mwanu sabata ino? Ngati inu simungatero, kodi inu mungangokwezera dzanja lanu kwa Mulungu? Ndikuti Mulungu, sindili wotsimikiza za izo. Sindikudziwa ngati ndingathe kuchita zonsezo kapena ayi. Kodi inu munganditthandize ine? Ine ndikwezera dzanja langa kwa inu Ambuye. Ndithandizeni ine. Mulungu akudalitseni, Mulungu akudalitseni. Izo nzabwino. Ine ndikukufunani inu Ambuye. Ndithandizeni ine. Ine ndikufuna ndidzaukitsidwe. Ine ndikufuna ndidzatero. Ine ndikufuna ndikhale nazo zogwirizitsa pakali pano. Ndikufuna kudziwa kuti izo ndizolondola. Ine ndikufuna kudziwa kuti ndizolondola Ambuye. Ine ndikudziwa sindingapangeku. Inu simukufuna kulakwitsa pamenepo. Izi sizikhala zidzakhala mochedwa kwambiri. Sopano ndilo tsikulo. Mai, sopano ndilo tsikulo. Musadikire. Osadikale kwambiri, ine ndimalalikira uko kunali bambo wachikulire wachikuda, anabwerera uko kuseri kwa nyumbayo, anakomana nane, anati, amati, abusa, ndikufuna ndikuuzeni inu.
Ndikunena kuti inu mukulondola.
Iye anati, ine ndawawuza kale Ambuye nthawi yayitali yapitayo. Ine ndikufuna ndidzakhale nayo tikiti yanga mdzanja langa mmawa umenewo. Ine ndikufuna kudziwa kuti iyo yalembedwa bwino. Anati, padzakhala mavuto ambiri kumusi uko pa mtsinje. Iye anati, ine ndikutsikira kumeneko mtsinje umenewo.
Iye anati, ine sindikufuna mavuto kumeneko, ndikufuna ndizongole zonse pomwe pano. Izo nzoona, mulinayo visa yanu, ngati mulibe visa yanu, mukhoza kukhala ndi pasipoti. Koma ngati mulibe visa yanu, simungalowe mudzikolo. Inu mukudziwa zimenezo. Kodi chanu chilichonse ndichokonzeka? Ngati si choncho, pakati pano ndiyo nthawi yoti muchite izo. Musaope ayi ngati muli ndi mantha pang'ono. Tsopano, pali pafupifupi manja 100 anakwezedwa mwamba muno. Chotero, ngati mukungochita mantha pang'ono, tsopano tiyeni tingozikhazikitsa izo. Tsopano ndikudziwa kuti chili ndi njira zosiyana-siyana. Amuna ena amati bwerani ndiloleni ine ndikugwireni chanza. Ena amati bwerani mudzagwade paguwa. Tsopano izo ndi zabwino. Ine ndilibe mawu amodzi oti ndinene motsutsa izo nkomwe palibe kalikonse. Chilichonse chimene iwo anganene. Koma ndiloleni ine ndingokuwuzani inu njira yanga. Onse amene anakhulupirira. Onse, kubwera kuguwa sikungakupangitseni inu kukhulupirira. Kugwirana chanza ndi mtumiki sikungakupangitseni inu kukhulupirira. Koma ngati inu mwayitanidwa ndi Mulungu, ndipo ndinu mphungu kuyamba ndi kuyamba, kufuwula kokha kumakuwuzani inu. Inu mukhulupirira. Ngati inu mukukhulupirira izo kwenikweni, ine ndipemphera nanu inu. Kodi inu mungalingalire mphungu yaing'ono ija ikukhalabe mukhola limenero motalika? Ayi. Ayi, usakhale pano motalika nzanga. Tiyeni tikwature tsopano. Chisomo cha Mulungu chili pano kuti chichite zimenezo. Atate akumwamba, ife tikuzindikira kuti ife tikubwera kuola lotsekera. Ife tilibe nthawi yayitali yokhala pano tsopano, osati monga mbado wathu koma pa nthawiyi. Ife tikukhulupirira kuti pali achinyamata ambiri amene akhala pano, adzakhalali moyo pamene izi zizidzachitika. Izo zikhoza kuchitika lero, sitikudziwa miniti kapena ola, koma Ambuye inu munatiuza ife mukadzaona zinthu izi zikuchitika, ndipo izo zakhala zikuchitika tsopano kwa nthawi yayitali. Ife tikudziwa kuti nthawi yatheratu malingana ndi ya sayansi. Zaka 6-7 zapitazo, ife tinali maminiti atatu kuti tifike pakati pa usiku. Sitikudziwa kuti nthawi yochuluka bwanji ikugundabe, koma tikudziwa kuti tili pamenepo. Oh, Mulungu, kukhala ndi chitsimikizo chimenecho, kuona kuti mtima wathu umavomereza lonjezo lililonse la Mulungu ndi ameni. Kuona kuti mzimu iwo weni umene wabwera mwa ife ukufulumizitsa umunthu wathu. Mulungu, mulole abale anga aone zimenezo mawulo. Mulole abale anga aone zimenezo kuti mzimu umenewo umabwera ndi kudzafulumizitsira ku mawu. Mulole alongo anga aone chinthu chomwecho Ambuye. Ndiyeno ngati iwo ati aone china chake chimene sichingawalole iwo kufulumizitsira ku mawu amenewo. O Mulungu, mulole iwo achichotse icho mwansanga. Perekani izi Atate. Zonsezi zili manja mwanu tsopano. Ine ndikudziwa ndalephera mu zinthu zambiri ndipo ndikupitiriza kulephera. Koma Ambuye, ine ndachita zonse zimene ine ndikuzidziwa kuchita kwake. Tsopano izo zili manja mwanu. Iwo ndi anu. Mu dzina la Yesu alandireni iwo Atate. Tsopano kwa inu amene muli pano ndipo amene mukusowa machiritso athupiranu, ndiwokhulupirira ngati ali muno, kwezani dzanja lanu, ndine wokhulupirira. Monga momwe ndikudziwira mtima wanga. Ndiyangati yomwe ali nacho, inu mukudziwa kupyola mthunzi wakukayika kuti mu mtima mwanu pakali pano, inu mwakwitsidwa kwa kufa. Inu mukudziwa, oh my, chingachitike ndi chiyani mu msonkhano ngati uno. Ine ndikudziwa kuti ndachedwa, koma chingachitike ndi chiyani pakali pano. Tango ganizani za chimene chingachitike, zogwirizitsazo zili mwa inu kumene mukuona. Inu ndi dzanja lanu mwamba mwatenga ngati lumbiriro kwa Mulungu kuti ndikudziwa kuti china chake chachitika kwa ine.
ine ndikoza kusakhala pamene ine ndikuyenera kukhala.
Inenso sindiri, ayi Bwana, ndili kutali ndi pamene ndikuyenera kukhala. Koma ine ndikudziwa chinthu chimodzi ichi, ine ndadutsa kuchoka ku imfa ndapita ku moyo. Ndikudziwa kuti china chake chinachitika kwa ine. Ambiri, osati ngati bambo okalamba tsopano, koma zambiri, zaka zambiri zapitazo. Izo zinachitika. Ndipo ine ndikudziwa tsiku limenero pamene ine ndinalowa muchipatala chimenecho, pamene ine ndinali ndi vuto langa lalikulu. Ine ndinamuona mkazi wanga akufa. Ine ndikuyitanira moyo wake. Ndipo ine ndachita chiyani koma kuima pangodya ya nsewu ndikulalikira. Ndikupempherera odwala. Ndipo Satana anati chabwino iye sangayankhe pemphero lako. Ine ndinamuona iye akufa koma ine ndikudziwa kuti mwa iye munali mphamvu ya chiukitsiro imeneyo. Mafupa amenewo adzadzukanso. Ine ndinamuona mwana wanga wang'ono atagona pamenepo. Ndipo ine ndinayika dzanja langa pamenepo ndikuti Mulungu musamutenge iye. Zikuoneka ngati iye anakokera chophimbacho pansi anati ine sindikumvanso iwe kenanso. Satana anati ndi zimenezotu mawu amodzi okha. Iye ankadziwa bwino kuposa kundiuza ine kuti kunalibe Mulungu chifukwa ine ndinkadziwa zimenezo. Koma iye anati iye samandikonda ine, iye samasamala za ine. Mukuona chifukwa chilichonse anati ndiwe nyamata chabe. Komabe usinkhu wa zaka 20, apo pagona mkazi wako wagona muno mnyumba yosungira mitembo. Ndipo apa pali mwana wako akupita kumeneko. Ndipo basi iwe unati iye anali mchiritsi wankulu. Ndipo iye ali zonse izi. Ndipo taona kodi iye akuchita chiyani. Mawu amodzi iye sangasowe ngakhale kuti awayankhule iwo. Ungo yangana pansi apo ndikunena. Ungo gwedeza mutu wake ndizo zonse zimene zingachitike. Ndipo iye angachiritsidwe. Koma iwe waona, iye sama kukonda iwe, iye sama samalaza iwe. Kulola mwana wako azifa pomwepo tsopano. Ndipo ngakhale kukana kumva pemphero lako muola la ndima ili. Chilichonse chimene iye ananena chinali choona mwantheradi. Ndiye iwe wapanga chiyani kugwira ntchito tsiku lonse mpaka osatha kuti uyimirire. Ndipo kenako kukhala tsonga usiku wonse mpaka 12 ndi 1 koloko kuima pangodya za misewu. Kulalikira, kuimba mafoni kuchipatala. Kungobwera ndikudzakhala pansi pampando. Kukhala pamenepo ndikugona ola limodzi kapena awiri ndikubwerera kuntchito kenanso. Usiku wotsatira chinthu chomwecho. Ndipo ndi iwe apa. Pafupifupi usinkhu wa zaka 21, 22. Mzako aliyense, dona wang'ono aliyense, mnyamata wang'ono aliyense amene iwe unayamba wayanjanapo naye. Ama kucha iwe munthu wopenga. Kodi iwe wachitapo chiyani? Iwe unadzipanga weka kukhala chitsiru. Kodi sugo na zimenezo. Ine ndinango tsala pang'ono kuti ndivomerezane naye iye. Ndipo china chake pansi mwa ine. Imeneyo inali mphamvu yofulumizitsa ija. Ine ndinati Ambuye anapereka ndipo Ambuye watenga. Lidalitsike dzina la Ambuye. Pamene ziyembekezo zanga zonse zatha, ndiye iye ndi chiyembekezo changa chonse ndipo khalapo. Pakuti pa Khristu a mchenga wotitimira. O yadzabwera ndi mkokomo wa chigonjetso. Ndiye mulole ine mwa iye ndidzapezeke. Nditakutidwa mu minjiro ya chilungamo chake. Osati mucha ine mwini, ine ndilibe kalikonse. Changa ndi nyansi. Nsanza zakuda. Sindingakonde kuyesera kupita kumwamba pa kulalira kwanga. Sindingakonde kuyesa kupita kumwamba pa masomphenya anga. Ine ndikupita kumwamba chifukwa ndasunga chisomo chake mu mtima mwanga. Chisomo chake ndi chifukwa chake ine ndikupita. Ndimomwe tikupitira. Oh nzanga, ndiwe gawo la thupi ili. Iwe ndi ana ang'ono a Mulungu. Sopano ndikunena izi kuti ndimange chiyembekezo chanu. Ngati mungapeze, ngati ndingapeze chisomo ndi inu, ndakuwuzani inu choonadi. Ndipo chimene ndakuwuzani inu ndi mneneri ananena. Zaka zapitazo. Osati kudzipanga ndekha mneneri wake, ayi Bwana. Koma ine ndikukuwuzani inu choonadi. Kodi anayamba wanenapo chilichonse koma chimene chinali cholondola. Ine ndakudziwani inu tsopano kwa zaka 20 chakuti kuno mu Phoenix. Kuyambira nyimbo ija ndikufuna kukambirana ndi iye. Uko kumpingo wa mbare Outlaw. Ine ndikukhulupirira kunali ndi mbare Garcia. Kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye koma chimene chinadzachitika. Kumbukirani pali chiyembekezo chimodzi chokha. Pezani mphamvu yofulumizitsa iyi.
iyo idzakugwirani inu. Pamene china chilichonse chapereka njira, iyo idzakugwirani inu. Ena iwo anati, kodi inu munasunga chipembedzo chanu mbale Branham? Ine ndinati, ayi, icho chinandisunga ine. Icho chimandisunga ine. Ine sindimachisunga icho. Izo sikuti ngati ndikugwiritsitsa kapena ayi. Ndingati iye anagwiritsitsa kapena ayi. Iye ndi amene anandigwiritsitsa malo mwanga. Iye sankaso akutero. Angelo anayikidwa mu mtengo uliwonse anati, ingomasulani zala zanu, mungoloza, simungusowa kuzichotsa izo pa ntanda. Mungoloza chala chanu, ndipo muone chiyani, mwaona, gulu lonyoza lija. Koma ngati iye akanachita zimenezo, ine sindikanakhala ndi umboni ulero. Inu simukanakhala nawo iwo. Koma chifukwa iye anakhala pa ntanda, iye anagwiritsitsa pameneko. Ndi chifukwa chake ine ndikugwira ndi iye. Pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Tsopano ngati inu mukudwala, kodi inu mungayike manja anu pa wina ndi nzake. Tiyeni tipemphere. Mungoyika manja anu pa wina wake pafupi ndi inu. Mosasamala chomwe chilichora kuyika ndi inu. Mukhale ndi chikhulupiriro tsopano. Ngati ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu, choonadi ine ndikuwuzani inu tsopano. Mukuona, Yesu anati, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndipo ndinu okhulupirira. Inu mungokweza manja anu, musakayikire. Ali munthu wina wosauka akuvutika amene inu mwamuyika dzanja lanu. Wina wake wayika manja awo pa inu. Kumbukirani mphamvu yofulumizitsa ija, mphamvu ija imene inamuukitsa Yesu mʼmanda. Tsopano inu muli ndi chikhulupiriro mu chimene inu muli nacho mulanu, mu thupi lanu lomwe. Izo zimuthandizira munthu uyo amene mwamuyikapo manja anu. Ngati iwo ukukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsanso mathupi anu achivundi. Wokondedwa Mulungu, pamene ine ndayima pano mawu uno kuyandikira nthawi ya masana, pamene ndi pafupifupi ola ili tsiku limene Yesu anafuula, Mulungu wanga, Mulungu wanga, ndi chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Ine ndikumva ludzu. Zosadabwitsa neneri anaoneratu izo ndipo anati, mafupa anga onse akundiyang'ana ine, iwo alasa manja anga ndi mapazi anga, koma iye anawerengedwa pamodzi ndi olakwa. Koma iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatundudzidwa chifukwa cha kuseruzika kwathu. Chilungamo cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Ife tikudzinenera izo mawu na Mulungu. Ife tikudzinenera izo. Mawa wachiukitsiro ichi. Zindikirani, choonadi chotsimikiziridwa ichi chimene ine ndachinena. Mbuye, kuchokera mu mawu anu. Mukukhalapo kwa Mulungu. Iye ndi woweruza, ndipo ife ndi mboni kuti iye watiwombola ife. Ndipo mwa ife muli mwa chisomo cha Mulungu, mphamvu ya chiukitsiro ija. Ndipo anzathu akudwala, iwo amene manja ayikidwa apo. Oh Mulungu, ife tikumutsutsa njerekezi. Pakati pa chikhulupiriro chathu mawa uno, ndi manja atayikidwa pa anthu, ndi ine ndi manja anga atatambasulira pa anthu. Mulole matenda aliwonse kusautsika kulikonse kumene kukuyesetsa kuti kuwagwire anthu. Mukukhalapo kwa choonadi chotsimikiziridwa ichi, zituluke. Mu dzina la Yesu Khristu, mulole anthu awa akhale omasulidwa lero. Kuti Baibulo, mawu a Mulungu wathu anati, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndipo manja athu akhala ali mwamba mlengalenga kwa inu Mulungu. Monga zomera zonse za pa dziko lapansi zimamwa pakasupe wanu, ndipo motsimikiza basi monga chomera chimenecho, chimene chaphuka, chimamwa kuchokera pakasupe wanu, icho chimayamba kumangidwa, chimayamba kukula, hesi la chimanga, duwa, chilichonse chomwe chili, chimene chikumwa mukasupe wanu, chimakula molunchika kwa inu. Ndipo mawa uno ife takula mainchesi ya mbuye, ndikoza kufikira pamwamba, ife tikumwa pakasupe wanu, ife ndi zolengedwa zanu, ndi mphamvu ya chiukitsiro mkati mwathu ambuye. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mumve pemphero lathu kwa abale athu ndi alongu. Ndipo mulole kusautsika kulikonse kumene kukuwalepheretsa anthu okondedwa awa pano, amene ali ndi mphamvu iyi ambuye, wamasule iwo.
kuti azitumikira Mulungu. Ndipo zikhala bwino Ambuye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Inu mukumukhulupirira iye kusiya chinthu monga chonchi, kodi mungachite bwanji izo? Inu mukungoyenera kutero, zikuoneka ngati mungodzikokera nokha kutali. Kodi inu mukumverera mwanjira imeneyo? Ine, izo zikhoza kungokhala ine, kuti ine ndili. Koma ine ndinali ndi kumverera, kumverera kwa chirendo basi, pamene ine ndibwera pakati pa anthu, pamene inu mukhala pamodzi monga chonchi. Ine ndikudziwa kwina kwake sizikuoneka kuno monga ngati wayiresi, televizioni, chilichonse chimenecho chili chikudutsa muchipinda chino. Khristu ali muchipinda chino. Tangoganizani, momboli wathu Tony iye ali pano. Amen. Ndipo ndani angakhale wokondwa kuposa anthu omwe ali nawo? Ndi umboni wa Baibulo wa mawali onse a Mulungu akuonetseredwa kuti aone ngakhale kwa angelo ndi umunthu wake monga iwo achitira kudutsa a mibado. Ndipo apa mawu apenyi ananeneratu, ndipo izo zinachitika ndende basi. Ndipo pano ife tili pakucha kwakudza kwake. Ndi nthawi yodabwitsa bwanji. Ife tidzamuona iye limodzi la masiku awa. Iye adzakhala pano mpaka iye adzabwere. Kodi inu muzindipempherera ine? Ndili ndi zovuta zoopsa patsogolo panga. Ine ndikudziwa zimenezo. Mukuona? Ndipo ine ndimakumana ndi achikunja amene akhoza kukuombera iwe mofanana ndi kumwa madzi. Ndipo iwe nkulipidwa. Iwe umabwera pa malo awo adyerekezi amene angakutsutse iwe pa Baibulo mopheka basi. Koma ine sindinaonepo nthawi, koma chimene Mulungu wathu anapambana chigonjetso, ine ndimapita mu dzina lake, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, chiyembekezo cha moyo wa muyaya, chukitsiro ndi moyo. Iye amene ali moyo ndi kukhulupirira mwa ine, angakhale iye anali wakufa komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa konse. Ine ndikukhulupirira amenewo kuti ndi mawu a muyaya a Mulungu. Kodi inunso mukukhulupirira momwemo? Kodi inu mundipempherera ine? Ine ndikupemphererani inu. Mulungu azitiyang'anira ife mpaka tidzakumanenso. Tsopano tiyeni tiyimirire pa mapazi athu mphindi yokha. Muli ndi china chake chimene mukufuna kunena? Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Sizingakhale zoyenera kuti ife tisayimbe nyimbo yaing'ono iyi, si choncho izo? Mukukumbukira nyimbo yathu? Ine ndinkonda iye. Kodi iyo ili mu mtima uliwonse? Tiyeni tingoyimba iyo. Mulongo wokondedwa, mungatero inu, ine ndikufuna kunena kuti ine ndikuyamikira kuimba kwanu inunso mulongo. Chabwino. Tsopano tisintha nyimboyo. Take all my gifts. kodi izo sizi kuchita china chake kwa inu ndiyangati amene amayikonda imeneyo mtima weniweni ine ndimakonda nyimbo zachikondwerero ndithudi ine ndimatero koma pamene iwe ukhala mu mzimu wakupembedza kodi inu simumakonda nyimbo zokoma zakale izo ine ndikukhulupirira mzimu woyera unasuntha pa Eddie Prowett ndiwo amene analemba nyimbo zopambana zakale izo kodi inu simukukhulupirira zimenezo Fanny Crosby pamene iye analemba msandipitirire ine mayi o mpulumutsi wachifundo imvani kulira kwanga pamene inu mukuitana ena msandipitirire ine ndinu kasupe wachitonthozo changa chonse woposa moyo kwa ine ndili ndiani pa dziko lapansi koma inu kapena ndani kumwamba koma inu kodi izo sizodabwitsa izo zimatipangitsa ife kufuna kuimba ine ndinkonda iye si choncho izo tsopano pamene ife tikuimba nthawi ino ine ndinkonda iye tiyeni ife timakondana wina ndi mzake ngati sitikondana wina ndi mzake ndiye sitingamukonde iye tsopano tiyeni tingogwirana chanza wina ndi mzake mungoyimirira ndipo mungofikira pa tebulo pena pake gwiranani chanza wina ndi mzake Tieni tiweramitse mitu ya tutsopano. Ndimufunsa Mbale Williams wangono kuti abwere kuno mpindi yokha. Ine ndimufunsa iye ngatiye anga wabalalitse omvetsera awa mupemphero. Ine ndimamukonda Mbale Williams, Kristu wachichepere amene ine ndikuganiza kuti ndi wantchito wa Kristu moona banja lake lalingono. Ine ndimakhala ndi chiyanjano chochuluka ndi awa. Ndipo anyamata ofunikira a Mosley ndi onse aiwo ife takhala tili limodzi. Ndi ochuluka abwenzi anga okondedwa muno mu Phoenix amene ine ndimawakonda ndi mtima wanga onse. Ine ndikuganiza mawauja masomphenya aja iye anati onse amene iwe unawakondapo ndi onse amene amakukonda iwe. Mulungu wakupatsa iwe. Ndikukhulupirira wina wake pano akulapa tchimo lake pansi apo dona wang'ono akulira tiyeni tingoweramitsa mitu yathu kamphindi chifukwa cha iye wokondedwa mulungu kodi iyo ndi nkhosa yang'ono ija imene inatsalira mu Phoenix ine sindikudziwa mulungu inu mukudziwa koma tsiku lina izo zidzakhala koma atati uyu mosakayika ndi mmodziyo chotero ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize iye pakali pano mokoma tsegulani chipata nenani bwera mwana wanga lowa kuchoka mu msewu wotopetsa wothodwetsa iwe wakhala ukupunthwa kunja uko mu mdima ine ndatuluka lero kuti ndidzakutenge iwe ndi mzimu wanga umene ukuyankhula kwa iwe ndikukubweretsa iwe mukhola tsopano perekani izi mulungu mulole mkazi wang'ono uyu basi pamphambano ya moyo kuno iye amene adzamva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha perekani izi wokondedwa mulungu kwa mkhristu wang'ono uyu iye amene adzadza kwa ine mwanjira iliyonse sindidzamutaya konse pamene oyera ayimirira pa ntsikanayo akupemphera kumbukirani ngakhale Paulo amene anagendedwa moyipa kwambiri mpaka iye ankafa ndipo pamene oyera anayima pamenepo ndipo anapemphera moyo unabwerera chifukwa matupi amenewo a oyera amenewo munali mphamvu yofulumizitsa ija imene inabweretsa mzimu wa moyo kubwerera kwa Paulo woyera mulungu iyo ikhoza ndithudi kupemphera pemphero la imfa kuchoka mu kapena imfa kuchoka kwa munthuyo mwapemphero la chikhulupiriro kumoyo perekani izi wokondedwa mulungu tidalitseni ife tsopano pamene ife tikuyembekezera pa inu mu dzina la Yesu Khristu ife tikupemphera tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa ine ndimufunsa Mbale Williams.